Neville, uyajabulisa nje silokhu sinimisile nizungeze izindonga. Futhi ngedlule ngapha kokunye ukunqumelana usuku cishe ihora nengxenye ledlule nabantu bebejika eminyango sebehamba. Ngihlangane noBilly phandle laphaya futhi wathi indawo ibisilungela inkonzo ukuba iqale kusukela kulentambama. Ngakho sibe nalo mhlangano omncane nje lapha sizange siwufake ngisho emaphephandabeni endawo. Ngakho sinesikhathi esincane nje senhlanganyelo. Futhi manje kuhlala kumatasatasa njengoba abantu bangaphandle kwedolobha bezokwazi ukuthi lapha endaweni yasekhaya kuhlala njalo kugxunywa, kugijinywa izindawo ngezindawo futhi kumpintshwana. Ngakho sengithi angikwejwayele. Ngifike endaweni ngize ngingabe ngisayivumela ukuba ingihluphe ngokukhulu okunokwenzeka. Futhi niyazi ufanele uchithe esincanyana nje isikhathi futhi ube kakhulu nenkosi. Uma ungakwenzi lokho khona-ke awuzi emhlanganweni unokuhlumeleleka kukamoya ongcwele. Futhi uma ungena njengoba bekunjalo namhlanje lapho nje obekungumkhulu owodwa okhanga kakhulu. Ukuthi kuba lukhuni ngesinye isikhathi kimi ukuba ngingene ukubalekela ukuncinzwa kancane nje nokuphusha niyabo futhi ngizifake ekucasukeni. Uma ngenza lokho khona-ke angikwazi nje ukuthola umoya ongcwele nomaphi kukho. Ngakho ngiyadakwa nokho ngabantu abami ezikhaleni zezihlalo nangokuzungeza ngaphandle futhi bayakhuphuka babuke phakathi bangene emotweni yabo basuke babuyele emuva. Bengifuna ukuthola isikole esiphakeme ezansi lapha ukubamba nje umhlangano wobusuku obumbalwa, kodwa isikole kuyafundwa kuso ngalesi sikhathi. Futhi ukuthi kuba lukhuni kimi ukusithola ngaleso sikhathi. Kodwa ngifuna ukusho ukuthi ngempela ngiyanibonga nonke ngaphakathi nangaphandle, nangobambiswano lwenu oluhle, nangakho konke enikwenzile. Futhi kulokhu kuse esikoleni sangesonto ngibabongile abantu ngomnikelo engigiwe wona izolo ebusuku obekungumnikelo obungacelwanga. Eqinisweni ngitshele umfundisi lapha, umfundisi wethu othandekayo, umfowethu Neville nabanye, ngiqoka ukuthi bangakwenzi lokho kodwa bakwenza noma kunjalo. Ngakho nje bengifuna ukubika ngakho. Manje lena indawo encane futhi ingeke cishe ihlale abantu abangamakhulu amathathu, angicabangi. Nomnikelo ubungamadola angamakhulu amathathu namashumi amabili nane, okusho ukuthi alinganiselwe edoleni umuntu emunye. Lo ngumnikelo oyedlula yonke sengaye ngaphiwa wona empilweni yami ngabantu abangaka. Ngokwejwayelekile uyaye ulinganiselwe emasenteni angamashumi amabili nane umuntu emunye. Amashumi amabili nanhlanu, amasenti angamashumi amabili nesikhombisa ngumnikelo omkhulu kumuntu. Kodwa lona ulinganiselwe lapha edoleni umuntu emunye, futhi ngikubonga ngempela lokho. Kuli mhlawumbe angizange ngithole kulokhu kusa ukuzwakalisa kwabanye benu. Ithole uJerry ibhokisi likaJerry libekwe ezitebhisini nezipho ezincane esithunyelelwe zona. Inkosikazi nami sifisa ukuzwakalisa ukubonga kwethu kini nabantu. Futhi ngineqiniso ukuthi okwedlula konke sikwaziyo ukuthi kanjani konke makube ngokombuso kaNkulunkulu. Futhi kungenza nje ngizizwe sengathi ngifisa sengathi ngabe benginendawo enkulukazi lapho nje ebesingaqhubeka ukuba siqhubeke isikhathi eside futhi sibakhonzise abantu. Kodwa ngisho nakulobusuku emva kwenkonzo ngifanele ngihambe, okungukuthi ngeke ngikwazi ukuhamba kulobusuku, kodwa kusesekuseni ekuseni ukuba ngihambe. Ngibuya ngomgqibelo ebusuku futhi ngihambe ngesonto ekuseni futhi ngiye eColorado. Futhi kulandelane nje impela ngihamba. Bese kuthi-ke umhlangano wami olandelayo waphesheya kwezilwandle ube ngoJanuwari ose-Australia naseNew Zealand nakulezo ndawo. Manje ngifuna ngikhulekele, ngifisa ngempela imikhuleko yenu. Bese kuthi-ke ngifuna ukusonke ukuba sibonge kuNkulunkulu Somandla osenzele izinto ezinkulu kangaka kulo mhlangano omncane. Ngiyakholwa kwesikhathi singaka kube kuningi okuzuzwe kulo mhlangano kunanoma yimuphi umhlangano esengaye ngawubamba empilweni yami kuleli tabernakele. Inkosi ibonakale nje ivula izibusiso. Ngicabange ukuthi mhlawumbe ngesikhathi salomhlangano ukuthi kusukela embonweni engibe nawo ukuthi inkonzo yami izoguqulwa ibe inkonzo engcono nenkulu ngokuthe xaxa. manje kuzokwenzeka njengoba nje impela ninabantu nizile ngalezi ezinye izinkonzo ezintathu ezilekezelwa noma lezi ezinye ezimbili. Lena iyoba njengaleyo nje ukuphela izoba nkulu ngokuthe xaxa. Kodwa busuku bokuqala ngavele nje ngabizela abantu phezulu lapha e-altare ngabuyela emumva ngqo ekwahlukaniseni ngokubona okufihlakele. Busuku besibili ngibathathe ngabafaka ekamelweni ngaqonda ngqo ekwahlukaniseni ngokubona okufihlakele. Kodwa busuku bobubili obedlule ngaleyo nkathi sibalethe lapha emsamo kwaqondwa ngqo ekwahlukaniseni ngokubona okufihlakele. Kodwa ukubika ezinye izinto nje, umfundisi oyimpumputhe uvuleke amehlo emsamo. Namantombazane amabili izolo ebusuku ehlezi esihlalweni esinamasondo enezifo ezingaziwa muntu ukuthi siyini nadokotela. Izinyawo zawo zinkulu kangaka nezinzwane zazo zidoncuka, iminwe idoncuka futhi akukho abengenzelwa khona. And just while the spirit was anointing, uthi kwathi nje umoya usagcoba ngaya khona futhi ngegama lenkosi uJesu ngasiqalekisa leso sifo. Futhi asuka phuma hamba kuleso sihlalo esinamasondo futhi lokhu kusa ehamba hamba lapha eTabernakele njenganoma imuphi umunye umntwana futhi weza futhi ubhathizwa ngombhaphathizo wamaKristu khona lapha echibini kulokhu kusa. Ngithe ngisenemizuzu embalwa yokutadisha esikhashaneni esedlule futhi bekukhona abanye babangane bami umfowethu Hoover umfundisi ovela ezansi eKentucky wedlula nje washiya umyalezo kumkami ukuthi izolo emgqeni wabebebizwa lapha yakuzethamela fazane abebengena amakhadi okukhulekelwa noma yini behlezi nje khona lapho bekhuleka. Uthi bekukhona wesifazane oyedwa obengasadli sekuphele ngiyakhohlwa ukuthi isikhathi esingakanani ukudla. Ukhona izimilela esiswini sakhe ezigcwele konke. Nenkosi yambiza futhi yamphilisa. Futhi kulokhu kusa usukumile futhi udla iblackface elilingene elejwayelekile futhi ukhona lapha ndawo ndawo kule busuku. Nabanye ubexoxa ngakho. Futhi isikhathi ngeke sivume ngezinto inkosi yethu ezenzile. Ngakho kithina lokho kusinika inkuthalo ukwazi ukuthi kuseduze nje kukhona into ezokwenzeka enkulu. Izolo kusihlwa emva kwenkonzo emva kumlayezo angikaze noma ngasiphi isikhathi ngeke ngibone umoya ongcwele uke ugcobe abantu ngokukhulu ukwedlula lokho okwenze izolo ebusuku.
We're looking forward to another tonight.
And I'm very forward.
And I want to read some of God's blessed
word. And before we read, let's just talk to him with our hands now. Just talk to him now. And let's just talk to him now.
Dear Heavenly Father, we come
Baba wasezulwini othandekayo siza kuwe kulo msuku mhlawumbe sithe nje ukukhathala kancane emzimbeni kodwa ihlumeleleka kahle kanjani pho emimoya yethu.
The signs of the living God.
Izibonakaliso zikaNkulunkulu ophilayo ukuthi unathi futhi esibusisa futhi esipha lokho akwethembisa okune ngokwedlulele okukhulu ngobuningi ngaphezu kwakho konke ebesingakwenza noma sikucabange. Futhi uma sifumane umusa ebusweni bakho ngokukholwa endodaneni yakho inkosi uJesu singacela kulo ubusuku ukuba ubuye usihambele futhi ngokuphindwe kabili komoya wakho.
May it be poured out in great power and measures upon every person. Ngathi
ungathululwe ngamandla amakhulu nangezilinganiso phezu kwawo wonke umuntu lapha ukuba bakholwe ivangeli nokwemukela amandla kamoya ongcwele ezimpilweni zabo.
Save those who are savable tonight, Lord.
Sindisa labo abasindisekayo kulo busuku Nkosi, futhi uphilise labo asebekulungele ukuphiliswa. Siphe khona Nkosi.
And as we see the people,
futhi njengoba sibona abantu becindezela bengena bememinyango amakhulu ebuyiselwa emuva esuka esontweni elincane.
It reminds us that Jesus
Kusikhumbuza ukuthi Jesu Kristu nguyena izolo namuhla naphakade.
That in the days when he visited
Ukuthi ezinsukwini lapho esihambela lapha ngesimo senyama ukucindezela kwabo kukhulu kakhulu abakwazanga ngisho nokufinyelela kuye nomuntu futhi kwadinga ukuba bamngenise ngophahla lwendlu. Futhi siyakhuleka uNkulunkulu ukuthi kulo busuku ukuthi wonke umuntu ozoze acindezele ngalendlela uzovuzwa njengoba lowo muntu wabanjalo. Kusisa izwi lakho sisalifunda futhi sengathi lingaba isibani ukukhanya endleleni yethu ngokuba sikucela egameni lika Jesu. Amen.
It was just reported to me.
Ubikwa kimi njengamanje nje ukuthi intombazane engiyibizile kulokhu kusa eyangena uphuzo eyayikade ibizwe emhlanganweni eChicago.
It was that
bekungukuthi ibihlezi kuvulande ophezulu ngenkathi umoya ongcwele ukhuluma nayo futhi wathi yase ingene uphuzo. Nodokotela abahlanu abadumile baseChicago base beyidelile. Abosizo lwabahlulwa uphuzo base beyidelile. Iyabizwa ngo isho kanje inkosi yaphiliswa ayikaze isisekele ukuphuza kusukela kuleso sikhathi kuqhubeke. Elinye inikazi elincane phezulu kuvulande ongaphezulu phezu kwalo obekungumngane walo ukuthi babehlala edolobheni iCalumet. Uma noma ubani ekwazi lokho ukuthi kuyini lokho yimngcele lapho okubi ukwedlula iParis, iFrance, zonke izinhlobo zobubi zenzeka. Latshelwa ukuthi lalingumdayisi wezidakamizwa futhi lalingumdansi kuFred Astaire. Uthi uyise kwamcasula kodwa lasukuma leselithi baba lowo muntu uqinisile ngempela. Manje selishadile intombazane encane futhi lisemgwaqeni liphume nomyeni walo beshumayela ivangeli. Urozelo isisebenzi ekubeni isithunywa senkolo kuzo zonke izinkonzo zasejele nakho konke angafinyelela kukho etshela abehlulwa uphuzo ukuthi likhona ithemba futhi lelo likuKristu. Ubenomthwalo kakhulu impela ngoyise. Ibe ngaphezulu kwakuthangi emizuzwini eyishumi yokuxoxisana ngasese. Intombazane ibe ngumsekeli oqinisekile wemihlangano eminyaka emine noma emihlanu edlule. Ukuthi yangitshela embikweni omncane wemizuzu eyishumi phandle enqoleni enqiqiswaneni yathi, mfo wethu Branham, noma yini oyenzayo nginomthwalo onzima ngobaba wami. Uyakuthanda kodwa nje akeze kuKristu. Ngathi Rosella, uNkulunkulu uyazi ukuthi kwenziwa kanjani lokho, uyazi ukuthi angamenza kanjani ukuthi akwenze.
And the news comes now that he's buried.
Nezindaba ziyafika manje ukuthi ungcwabeke phakathi komthwalo wemoto wamatshe omcako asimkhulekele.
Lord at that
osi emlonyeni waleyo ndodakazi thembekile naye ubaba ebambeke ezansi lapho ongafa phakathi kwakho. Unkulunkulu yenza ukuba angafi kodwa umphefumulo wakhe ubheke phezulu futhi akhumbule ukuthi wena unguNkulunkulu ongaphendula umkhuleko phansi kwenqumbi yamatshe omcako okufanayo njengoba wenza esiswini somkhomo noma esithandweni esinomlilo noma emphandweni nezingonyama. Wena uhlala ufana.
Bring him forth, Lord.
Mlethe eze Nkosi engumKristu ogeziwe.
We know that all things work together for
us. Yazi ukuthi konke kusebenzelana kube ngokuhle kulabo abakuthandayo. Futhi siyakhuleka ukuthi lokhu kuzoba ngenye yalezo zinto njengoba sekunikela kuwe egameni lika Jesu. Amen. Ekufundweni kwezwi lobusuku encwadini yamakhosi esibili, ngifisa ukufunda esahlukweni sesibili okwendikimba encane nje ukuthola ingqikithi yenkulumo uNkulunkulu ethanda. Kwathi lapho inkosi ibiya kumkhuphulo u-Elija aye ezulwini ngesivunguvungu, u-Elija no-Elisha basuka eGiligali. U-Elija wathi ku-Elisha, ake uhlale lapha ngiyakuncenga ngokuba inkosi ingithumile eBethele. Kepho Elija wathi kuye, kuphila kwenkosi nokuphila komphefumulo wakho angiyikukushiya. Bese lake eBethele. Amadodana abaprofethi aye lapho eBethele aya ku-Elisha athi kuye, uyazi yini ukuthi inkosi iyakususa inkosi yakho kuwe namuhla na?
And he said,
wathi yebo ngiyakwazi thulani. U-Elija wathi kuye, Elisha, ake uhlale lapha ngiyakuncenga ngokuba inkosi ingithumile eJericho. Kepha wathi, kuphila kwenkosi nokuphila komphefumulo wakho angiyikukushiya, baya-ke eJericho.
And the sons of the prophet were there at Jericho.
Amadoda nomprofeti ayelapho eJericho asendela kuElisha athi kuye, "Uyazi yini ukuthi inkosi iyakususa inkosi yakho kuwe namuhla na?" Wathi, "Yebo ngiyakwazi, thulani."
And Elijah said unto him,
"Elijah wathi kuye, ake uhlale lapha ngiyakunxenga ngokuba inkosi ngithumile eJordan." Kepha wathi, "Kuphila kwenkosi kuphila kumphefumulo wakho angikushiya."
And they too went on.
Bahambake bobabili sengathi inkosi ingenezela izibusiso zayo ezwini layo. Indaba yami yakulo busuku ithi indoda ebizwe nguNkulunkulu.
And I will try to be just as briefly as can because we've got
futhi ngizozama ukufishanisa impela nje ngoba sinomugqa omkhulu womkhuleko ozokhuphuka emizuzwini embalwa nje.
But just to give you a little
kodwa nje kuninika ukubuka okuncane ezikhathini esiphila kuzo.
We hear this cry on the radio and in different places.
Sizolesi sikhalo emsakazweni nasezindaweni ezehlukene futhi kuvele ezinhlizweni eziqotho. Nkosi siphe ivuselelo esikhathini sethu.
And from letters from Christians.
Nasezincwadini ezivela kumaKristu umhlaba wonke siyasiza leso sikhalo. Futhi senza okuthize enhlizweni yenu.
It's inspiring. It's uplifting. It's quickening to the soul. Sifana
ugqozi. Siyaphakamisana. Siyaphilisa emphefumulweni. Ukuzwa abantu benkosi bebiza imvuselelo.
And God has made a promise. If the people that are called by my name,
uNkulunkulu wenze isithembiso. Uma abantu ababizwa ngegama lami bekuthana ndawonye bakhuleke, khona ngiyakuzwa ezulwini.
And so we tonight
futhi ngakho thina kulobusuku sifuna ukucabanga ngalokho futhi khumbulani ukuthi phakathi kwaso sonke lesi sikhalo uNkulunkulu angeke athumele imvuselelo aze ukuba usethole amadoda asesimweni ukuyithatha.
We cannot have a revival until we
ngeke saba nemvuselelo size sithole amadoda, amadoda abizwe nguNkulunkulu, amadoda aqeqeshwe nguNkulunkulu.
That's not trained up in the school. Engaqeqeshwe
khona phezulu ezikoleni ngesayensi yezenkolo ngenkolo nezemfundo. Kodwa amadoda angapholishekile okholo, uNkulunkulu awakhulise esikoleni sokuqeqesha kwakhe okungapholishekile. Amadoda angesabi ukubhekana nomlilo.
Man who has come in the presence of God.
Amadoda efike ebukhoneni bukaNkulunkulu futhi ewazi amandla akhe. Newazi amandla akhe onke. Newazi amandla akhe okusindisa. Amanye amadoda eqeqeshelwe ukwazi uNkulunkulu ophilayo.
It's all right to train him by the word.
Kulungile ukwaqeqesha ngezwi, kodwa igama incwadi liyabulala. Umoya uyaphilisa.
And before we can
ngaphambi kokuba sibe nalemvuselelo, uNkulunkulu uzobiza futhi aqeqeshe amadoda. Amadoda aqeqeshwe nguNkulunkulu ukuphatha lo mlayezo.
And they don't care what
futhi awakhathali ukuthi impikiswano ini.
They are willing to go to the
ayavuma uya esithandweni somlilo ngokwehlulwa noma emphandweni wezingonyama noma ngahle kube kuphi. Akulungele ukuhamba ngoba kade esebukholeni bukaNkulunkulu futhi ayazi ukuthi ukhona noma ngabe kusekunqobeni noma ekwehlulweni alokhu ema ngokufanayo. Lelo hlobo lokuqeqeshwa uNkulunkulu alwenza emadodeni.
And it's very strange.
Futhi kuyinqaba kabi ukucabanga ukuthi uNkulunkulu angenza lokho, ukuthi uNkulunkulu uqeqesha amadoda akhe kanjalo, kodwa uyakwenza. Niyazi sineculo elidala esiliculayo, abanye bedlula emanzini, abanye bedlula kozamcolo, abanye bedlula ezivivinyweni ezijulile, kodwa bonke bedlula egazini.
God leads his people.
uNkulunkulu hola abantu bakhe bedlule ezivivinyweni ezinkulu ukubahlanza futhi ngesinye isikhathi uthatha iminyaka ukukwenza. Futhi ngesingami kulobusuku ikhola ukuthi khona manje uNkulunkulu uqeqesha amadoda anjalo ukuba abhekane nomuda ongaphambili. Amadoda adlula khona futhi isikhathi athuntuthe ezinyaweni zawo. Ngezinye zikhathi kubuke sengathi yonke into iyawa kepha nokho phakathi kwakho konke ayamazi lo uNkulunkulu ophilayo futhi ahlala ubuso babubheke phambili elokhu eqhubeka futhi abantu abaningi bekhulekela imvuselelo angazi uma bona mhlawumbe uma labo abakhulekayo ukuthi imikhuleko yabo ayivimbi yini imithombo yezibusiso Labo benobugwala futhi besaba ukwethemba uNkulunkulu besaba ukumthatha ezwini lakhe besaba ukukholwa ukuthi usaphila namhlanje Lapho iBhayibheli lakhe lisho ngokusobala ukuthi uyena izolo namuhla naphakade uNkulunkulu akabizi akuvamile impela amadoda akhaliphile afundile ahlakaniphile abamba ikhaza lawo futhi angamadoda adumile Kodwa ngokwejwayelekile uma uNkulunkulu efuna kwenziwe umsebenzi uthola umuntu othize okulukhuni ukuthi azi oabhici bakhe hlolani imibhalo bukani emilandweni amadoda ayefinyelela entweni ethize noNkulunkulu ayengeziwe amadoda ayenezimfundo ezinkulu kodwa amadoda wona awo ayenganamfundo kuphela isifiso enhliziyweni yawo ukuba akhonze uNkulunkulu
He got the plowman, the shepherd, the fisherman,
melusi wezimvu, umdobi, umzingeli, labo ababephila ngemvelo. Kulokho kuthula nokuzithulela kwemvelo. Lapho uNkulunkulu wayekwazi ukukhuluma nabo, futhi yilowo ke ambizayo. Kuthi uma bekuthola lokho uma enikeza ubize hlakaniphini esikhulu lowo muntu egcineni ubuyela emuva emicabangweni yakhe yokuhlakanipha futhi emva kwesikhashana uma sekufika emsebenzeni okungavamile ucovene kakhulu nabantu bezwe ukuba emukele okunjalo ngakho ke egcineni uphethela ehlelweni futhi aphume ahambe aphambuke abe ngumfundisi futhi lokho kulungile Uthi angimelene ngalutho nalowo muntu ongenza lokho. Kodwa uma uNkulunkulu elungela ukwenza into ethize emazingeni angesiwa lomhlaba, ngokwejwayelekile uthola indoda angabeka ithemba lakhe kuyo, futhi ayigcobe, futhi ayithume, futhi ayiwesabi umsebenzi.
That's the kind of man we need to
Ilolo hlobo lwamadoda esiwadingayo namhlanje hayi izifundiso ezinkulu ezipholishekile kodwa amadoda azi uNkulunkulu emandleni ovuko lwakhe Isibonelo nje kwakukhona indoda eBhayibhelini egama linguMose owathola konke ukuqeqeshwa kwakhe wayazi ngalo lonke ulwazi lwesayensi yezenkolo wayazi konke ayefanele akwazi Ngisho noma ngabe wayedinga imfundo, wayekwazi ukufundisa izinduna kwa-Israyeli noma eGibhithe. Wayengadingi neyodwa into. NeBhayibheli yasitshela ukuthi wayefundile kukho konke ukuhlakanipha kwamaGibhithe. Ngani wayefundisa izifundiswa zawo ezinkulu. Wayefundisa ososayense bawo izinto. Wayeyisivumbululo salo impela iphuzu uma kufika ekukhalipheni kodwa nokho kwakumthatha eminyaka engamashumi amane uNkulunkulu kushaya kukhiphe konke lokho kuye phandle lapho ezihlabathini futhi lapho esethole konke okwemicabango yokukhalipha kwakhe ngoNkulunkulu ekushayewa kukhipha kuye phandle lapho ezihlabathini insimbi yase ikulungele ukuba ibunjwe Ileyo ndlela uNkulunkulu athatha ngayo amadoda akhe futhi ashaya kukhiphe konke kwesaba kwawo nakho konke ukukhalipha kwawo bese kuthi ke umbumbi omkhulu abafake esondweni bese qala ukubabumba futhi. Izisebenzi ezifanele indoda kaNkulunkulu ubani obengaqeqesha indoda ukwedlula uNkulunkulu uqobo lwakhe na? Kaphela indlela awaqeqesha ngayo.
We would think again.
Besingacabanga futhi ngomunye ugama lingu David. uNkulunkulu wayeqeqesha uDavid ngenkathi esengumfanyana nje.
Umprofethi
Samuel uyakhuphuka wase emthela ngamafutha ekhanda lakhe wasemgcoba ngoba uNkulunkulu wayezoqeqesha uDavid ukuba abe yiqhawe elinamandla. Uthi akanibheke uqeqesho amnika khona. Ngangifunda esikhathini esedlule enhla lapha eGreensmill lapho engivamise ukuyokhuleka khona.
God said to David,
Lapho khona uNkulunkulu athi kuDavide ngikuthathe edlelweni ekwaluseni lezo zivu ezimbalwa zikayihlo phandle lapho ngakwenza igama elikhulu njengamadoda amakhulu asemhlabeni. Uthi ngicabanga ukuqeqeshwa okungapholishekile akwenza kuDavide. Akazange kakhulu kangako njengokuthi amfundise esikolweni esithize kodwa wamfundisa esikolweni sakhe uqobo.
David was a hunter.
UDavide wayengumzingeli nomelusi wezimvu. Futhi emahubweni wabhala ngamadlelo aluhlaza namanzi okuphumula.
Because there he was alone by himself. He wasn't.
Ngoba lapho wayedwa ngesingaye. Aboniwanga izinto zezwe.
God has to get a man away from.
UNkulunkulu uzothola indoda engekho ezinto enzezwe. Ukuze ayithulise ukuze ilalele uNkulunkulu lelo elinyenyezayo iphimbo elincane. Bese ke uma ike yaxhumana noNkulunkulu iphenduka ibe ngengasabike. Ngaphelani ukuthi ayikhathali ukuthi ubani uthini kade isebukhoneni bukaNkulunkulu. Iyamazi uNkulunkulu emandleni ovuko lwakhe. Kwase kuthi ke uDavide siyambona ngelinye ilanga uNkulunkulu wavumela ibhere ukuba lingene lathatha enye yezivu zakhe. UDavide wavele walisukela lelo bhere.
No doubt but what he prayed
for. Ungabazeki ukuthi wakhuleka ngoba kamuvanyana wakuvuma. Uthi wakhuleka wayesetshela uNkulunkulu.
He was caretaker over that sheep.
Wayengumbheki waleyo mvu. Wayengeke alahlekelwe yileyo mvu. Uthi ufanele isindise leyo mvu ngakho konke. Futhi wadubela indwayimane eyakhe encane futhi walisukela lelo bhere futhi walibulala.
Wayela
isindise leyo mvu.
See what God was training him for?
Yabona ukuthi uNkulunkulu wayemqeqeshela ini na?
God wants his shepherds to save.
UNkulunkulu ufuna abalusi bakhe bezimvu basindise izimvu. Ungakhathaleki ukuthi uzobizwa ukuthini nokuthi uzowedlula kukuphi, akasindise lezo zimvu. Wasebonake ukuthi uDavide waba yiqhawe phezu kwaleli ibhere. Ngakho wavele nje wavusa amandla esilwane athi kuba amakhudlwana. Futhi wathumela iwundu wangenisa ibhubesi futhi lathatha elinye lamawundu. Futhi ibhubesi liyisilwane esinolaka. E-Afrika ngenkathi ngiwazingela ibhubesi lingabulala amadoda ayishumi ngaphambi kokuba uthi Jack Robinson. Esinamandla isilo esikhulu. Ngokukhulu nje ukubhonga futhi nje amadoda ayashwabadelwa. Nalo ofa phansi kwamandla ebhubesi akabuzwa neze ubuhlungu. Ushayisa uvele kakhulu ukuzwa lokho kubhonga lapho lisho. Lezo zinyawo ezinkulukazi emzuzwaneni nje selidwengule idazini lamadoda. Ukucabanga umfanyana. IBhayibheli lathi wayebomvana. Lokho kusho ukuthi wayeyisikhundlwana nje somfo omncanyana. Enendwayimane encane, niyazi ukuthi iyini? Isiqeshana sesikhumba esinentambo ngapha nangapha. Nebhubesi lilambile, selivele linokunambitha igazi emlonyeni walo, lagijima langena layidumela imvu. UDavide wabheka phezulu kuNkulunkulu wayesethi ngeke ngalahlekelwa yileyo, ngisize Nkosi.
Futhi
walishaya lilahla phansi ibhubesi ngendwayimane. Futhi lapho ibhubesi limvukela lilwa naye lowo mfanyana, nebhubesi lisinda amaphawundi cishe angamakhulu amahlanu noma ngaphezulu, lowo mfanyana esinda mhlawumbe amashumi ayisikhombisa noma amashumi ayisishiyagalombili. Wadonsela ebhandeni lakhe elincane umese, futhi lapho ibhubesi livuka elalingabuyela amadoda ayishumi ngokushaya okuthi akube kubili, walidumela ibhubesi ngomhlwenga futhi walibulala. Isibindi uNkulunkulu akafuna amagwala angeke akusebenzisa uma wesaba ukuthatha izwi lakhe futhi umkholwe. Ufuna amadoda angamakhawe angezukunaka lutho kuphela lokho okushiwa yiNkosi. Lolo hlobo ahamba nalo. Ungakhathaleki ukuthi ibandla lithini, ukuthi umfundisi uthini, ukuthi ibandla limeleni, yona imela uNkulunkulu nokulunga nezwi lakhe.
That's the man we got.
Lawo madoda uNkulunkulu azowathumelela imvuselelo yakhe kulezi zinsuku abantu bakhe abayikhulekelayo.
Later in year.
Amuva eminyakeni. Enkathi enyiwa ukuyabona abafowabo empini.
Wawukhona esikhulu esidala sikhwaga phezulu lapho iminwe engamayintshi ayishumi nane. Futhi sasikhosha futhi sathi manje thethelana omunye eze azolwa nami uma ningangibhaxabula izozinikela kanjalo nani futhi sizokhonza noma ubangani ozozinikela uzokushobala kuzoba yilowo owehlulwayo leyo ndlela udeveli athanda ukukwenza ngayo uma ecabanga ukuthi usethole umphetho kuwe uzokutshela ungeke wedlule nalokho ungeke ushumayele ukuphilisa kwankulunkulu ebandleni lama-Methodist ibandla lama-Baptist nina abashumayeli bama-Methodist ake nithole unkulunkulu nje kanye futhi nithole ukuthi ningakwenza noma cha anisoze nakwenza ngolwazi lwesayense yenu yezenkolo abayifundisayo nizofanele nithole unkulunkulu futhi nazi ukuthi ukhona bathi abantu bePentecostal eminyakeni embalwa edlule awukhona isigejane sabantu sime khoneni kungekho ngisho isakhiwo ababengangena kuso kodwa nake nalifunda iphephabhuku iLife ngelinye ilanga ukuthi bathini ngabona ungenye yezinto ezinkulu kunazo zonke ezingavamile lo nyaka oke wazazi ngokuvuka kwebandla lamaPentecostal impela futhi bakhiqiza abaningi abaphendukileyo ngonyaka wodwa kunoma kwenza onke amanye amabandla ehlanganiswe ndawonye yilokho iphephabhuku iLife elakushoyo ngani na bangahle baxoveke ezintweni ezithile kodwa mfowethu bangamaqhawe bangaphandle lapho manzondo futhi bathi okumnyama kumnyama lokumhlophe kumhlophe ukuthi uma imvuselelo ekugcineni sibhidlika iyobhidlika phakathi kwabo qaphelani nibone ukuthi ayenzi yini bazoqondiswa phansi ngolunye lwalezi zinsuku futhi uDavide ngenkathi uSawulu emembathisa izikhali wayesethi Davide uma uzwe nalo mfo isiqhwaga wathi ingani awulutho ngumfana nje ipopodlelana nje futhi sona besiyiqhawe kusukela ebusheni baso ingaba kanjani naso na elani loDavide omncane yabo akakushongo kanje Sawulu wena okomkhulu mnumzane baba wami wangithumela esikoleni sokubhalwa nokufundwa kolwimi ecollege esikoleni esiphakeme ngine PhD ngikusomele ukwenza lokhu ngindoda ehlakaniphile akazange akusho kanjalo wathi nkosi yami wathi ngekathi ngeluse izimvu zikababa wami ngaleya kungena ibhere lathatha eyodwa futhi ngalibulala kungena nebhubezi lathatha eyodwa futhi ngalishanga lilahla phansi futhi lapho lisivuka ngalinquma futhi wathi unkulunkulu owangophula uziphwane lebhere nebhubezi angangophula futhi kulezo zandla zalowo mfilisti ongasokile indoda eqeqeshwe ngunkulunkulu nakho kumusawulu nakho konke ukuqeqeshwa noma yimuphi umuntu ayengaba nakho ukwazi ukuthi kuliwa kanjani uDavide wayengazilutho ngenkemba wayengazilutho ngesihlangu awu usawulu wahamba wamembathisa ezinkulu izikhali noDavide omncane wayemi esemagwenqe cishe impela bathole ukuthi ivesti yakhe yobushumayeli ayizange ilingane indoda kankulunkulu yavele nje yayiqumba phansi futhi konke kwezivumokholo zethu nezinto soze kwafanelana nezikhali zikankulunkulu ngaleya singalokhu siqhubeke njalo njalo futhi sisho abaningi babaningi abehlukene kodwa asiqonde ngo endikimbeni yethu ukuba sijahe
Elijah was getting old.
Uelijah wayesegugile. Futhi wayazi ukuthi ngeke kusaba isikhathi eside ukuba ashiyele lizwe. Futhi uNkulunkulu wayethola indoda eyayindoda eqotho. Eyayindoda elungileyo. Igama layo kwakungu-Elisha. Manje uma nizoqaphela elinye legama lawo ngu-Elijah nelinye ngu-Elisha. Manje akazange ehlele ezinqubweni nokunjalo futhi wahamba wathola ulwazi lwesayense ezenkolo futhi wangenisa ezikoleni eziphakeme ezinkulu zangalezo zinsuku wenzani na waphuma waya ensimini futhi wathola indoda ilima ngezinkabi ezingamabhanga ayishumi nambili yini u-Elisha lo owayelima wayazi ukuthi kumnandi kanjani ukubona umugqa oqondile futhi wayazi ukuthi uma ephenduke wabheka emuva wayezoyaluza aphume endleleni nonkulunkulu wayazi ukuthi indoda eyayazi ukuthi ulinywa kanjani umsele oqondile eyayazi ukuthi ingazibeki izandla zayo egejeni futhi ibheke ngisho emuva
ayizange ilinde ize ithole imfundo yayo iyaluze endleleni
ibulala inkabi nje yase yenza umhlatshelo yasuke yahamba no-elija ngokushesha nje leyo ngubo ingawela kuyo yasilungele imvuma unkulunkulu wayazi ukuthi wayengayenza ikwazi manje unkulunkulu uzoyinika ukuqeqeshwa okuthize wayekade uyiqeqeshela ukuthi ifanele iwabeke kanjani amehlo ayo emseleni ngezinkabi ezingamabhanga ayishumi nambili nendoda eyodwa ilima ngazo yayifundisa ukubekezela nokuthi ifanele ibekezele kanjani futhi yaqeqesha lezo zinkabi ukuba zihambe ziqonde emgqeni wathi ngekaqeqeshe amadoda athize kamuva
awagcine
ebhayibhelini ezwini abesemgqeni nonkulunkulu ahlale ngqo emgqeni
wasekuthi-ke
ngisho nonkulunkulu wathi kumfundisa kancanyana wathi manje ake uhlale lapho ngokuba ngiwelela eGilgali inkosi ngibizile umprofethi emva kokuba esewezwile lawo mandla ephezu kwakhe leyo ngubo ka-elija wathi kuphila kwenkosi nokuphila komphefumulo wakho angikukushiya waqhubekela eGilgali okuyindawo yokuvuma kumkristu nombhaphathizo wayesethi-ke phela lapha nje manje lokhu kwenele kahle wenze ukuvuma nombhaphathizo lokhu kwenele kahle ngenyukela ebhethele okuchaza indlu kankulunkulu manje lokho kwakungaba kuhle kwabaningi uprofesa ngisanda kungena nje ebandleni futhi ngathola inhlanganyelo yini ungavele nje uhlale lapha na kodwa lelani u-elisha akacabanganga ngaleyo ndlela wayesevele wezwile amandla kankulunkulu wayazi ukuthi kwakunokuningi kwakhe ngakho wathi kuphila kwenkosi nokuphila komphefumulo wakho angikukushiya ngikuthanda kanjani lokho futhi wanyukela ebhethele endlini kankulunkulu futhi lapho wathola isigejane sezifundiso ezinkulu zonke zazingabashumayeli abaqeqeshwe kahle futhi bahamba bazungeza bamtshela bathi mnumzane uyazi ukuthini usekupheleni okuncane kwenduku ukwazini ukuthi u-elija uzosuswa kuwe na useguge kakhulu ngeke asaphile isikhathi eside kakhulu u-elija uzothathwa futhi wena uzoma phandle lapho njengohlanya ake nginitshela ukuthize manje indoda eke yaze yanambitha unkulunkulu ingeke ivume noma ingeke ikucime ukoma kwayo ngethangwe elenziwe ngumuntu ngeke ikwenze lapho lonke ulwazi lwesayensi yabo yezenkolo ababenayo lapho esikolweni sabaprofethi yayingeke ikucime ukoma kwaleyo ndoda kankulunkulu eyayike yanambitha okukankulunkulu futhi babenokhu bemncenga ufanele uhlale lapha futhi kungani emavikini ayisithupha singakunika i-PhD yakho futhi uyazi ukuthi bekungeke kube yisikhathi eside kakhulu uze uthathe ecishe eminyaka emine yokuqeqeshwa lapha futhi besingakunika ilungelo kushumayela uyazi uma uveze ubufakazi ukuthi ukahle besizokuthumela ehlelweni lakho lokho ngeke kuyenelise indoda kankulunkulu sikuqeqeshela ukuba ube umfundisi uma nje uzohlala nathi cishe eminyaka emine noma emihlanu lapha wayengenaso isikhathi salolo hlobo lwento wayesendleleni yakhe eqonde kulowo mthombo wayesesingabangaphezulu kwalokho wayesebenakho kunambitha kwasezulwini emphefumulweni wakhe futhi wathi uyazi ukuthi inhloko yakho izothathwa na futhi lalelani ukuthi wathini
Yes, I know.
Yebo ngiyakwazi kodwa
thulani. In other words, save your breath. Don't try to tell me what I'm doing.
Sibambene umoya ningazami kungitshela ngakho.
Don't try to tell me what I'm doing.
Ningazami ukungitshela ukuthi ngenzani. Ngiyazi ukuthi ngiyapi nokuthi ngifunani. Unkulunkulu sipha amadoda enjalo. Amadoda aqeqeshwe uNkulunkulu engakwazi ukuyaluza kulokho futhi iyaluze kulokho.
I know where I'm going.
Ngiyazi ukuthi ngiyaphi futhi ningakhulumi kini ngakho sibambeni umoya nje ningazami ukungithena amandla ngoba akuzukusiza ngalutho uma abantu abakhulekelwe bengavele nje babe naleso sibindi izinsuku zezimangaliselo edlule lokho kwakungesilo iqiniso qaphelani nizophinde nigule futhi bambeni umoya nje ningangitsheli lutho ngakho ngiyaqhubeka
The revival's coming.
Imvuselelo iyeza.
Unkulunkulu
uyathembisile.
Oh, you sons of God.
Oh, nina madodana kaNkulunkulu. Phumani niyongena kuleso siphakaphaka ngale yani ngesabi, ningesabi. Thathani uNkulunkulu ezwini lakhe.
Yazi
uzothathwa. Kodwa lokho akusikho engi alinalutho lapha olungi hehayo. Yonke iziqu zenu nama-PhD neziqu zobuciko nayo yonke lento akungenelisi zibambeni manje. Awu uzothekezeka phandle lapho. Awu uma ngithekezeka mangithekezeke ngisendleleni yami. Wayesuka wahamba. Ngeke ukwenze kuhambe kuwele. Yazi ngeke ngakwenze kuhambe kuwele kodwa uNkulunkulu uzongiweza washo.
Awu
Elisha uya eJordani.
I'm going with him.
Ihamba naye.
God requires Jordan.
Unkulunkulu ufuna iJordani kuyo yonke impilo. Ngakho uElisha uyafika wathi manje Elisha, uElijah wathi kuElisha, useyinsizwa nje, mhlawumbe into enjengalokho, futhi ngempela awukaze ube kunoma yikuphi ukufunda.
Umprofethi
omdala wayezama ukumvivinya. Wathi useyinsizwa nje awukaze ube nakho ukufunda okuningi. Ngani awunaki ngikuthi ngempela awukaze ube nemfundo yasesikoleni yokukhulunywa nokubhalwa kolwimi. Into kuphela okwaziyo ukuyenza ukuthi kulinywa kanjani. Ngakho bekungangcono uhlale lapho futhi ukuze uthole iziqu zakho zobuciko niyabo. Bekungangcono uhlale futhi uthole iziqu zakho. Kodwa hayi Elisha, hayi leyo ndoda yayike yathinta uNkulunkulu yawezwa lawo mandla ogcobo ephezu kwayo. Yathi kuphila kwenkosi nomphefumulo wakho ongathi neze angikukushiya.
He had a purpose.
Wayenenhloso wabona umbono. Wayazi ukuthi yini eyayizokwenzeka. Futhi bobabili behlela eJordani.
Jordan means death.
Ukuthi Jordani kusho ukufa.
There they stand. The old man and the young man.
Bami lapho ikhetha nensizwa. Ngempela kumele uKristu nebandla lakhe.
And there they stood.
Futhi bama lapho ngaseJordani.
There she is coming down out of the Judea. Ngakho leta
liphumegumeni aseJudea. Amagagasi amakhulu eduma kanjalo.
Elisha
nezinto zakhe ezimpunga zehle ngomhlane wakhe. Namehlo akhe amadala asethiyele ebuka ngaphesheya kweJordani. Nensizwa iqaphela wonke umnyakazo ayewenza.
Eyodwa
insizwa yayilindele umbono ukwenza intando kaNkulunkulu. Omunye waya ekhaya. Bobabili babeseJordani.
Elisha to him.
UElisha kuye uya ekhaya.
Elisha had a bitter life.
UElisha wayenempilo ebuhlungu.
That woman preacher down there gave him a
umshumayeli wesifazane ezansi lapha ya wayemnika indlela enzima yokuhamba. UJezebel noAhabi.
And the stones. And all that he went through.
Nako go, kwedlule kukho UElisha wayesekhathele.
And he knew that he had
Uthi wayazi ukuthi wayelwile ukulo kuhle. Uthi wayeseliqedile ibanga.
Just across Jordan.
Ngaphesheya kweJordani nje kwakubekwe umhlala phansi wakhe.
But Elisha was watching for that. Kodwa
uElisha wayeqaphela umoya owawuphezu kwakhe. Ngakho umani kaphela lonke ikholwa uma ufika endaweni lapho ozodingeka uthengise khona ngakho konke uzowezwa amagagasi abandayo aseJordani ethi khapaca ezinyaweni zakho.
Are you going to cross or are you not?
Uyawela noma awuweli.
Jordan is separation.
IJordani ngokwehlukana. Ukwehlukanisa.
And standing back on the hill was these
Futhi abami ngemuva kweguma kwakuyilabo abashumayeli nokho. Bempongolozela uElisha. Kungcono ungaweli uzophatheka emanzini.
Niyabezwa iziPaulo namanje namhlanje.
Elisha said if God
Kodwa uElisha wathi uma uNkulunkulu uNkulunkulu futhi lo ngumprofeti wakhe. Kufanele ngithathe indawo yakhe futhi ngiyawudinga umoya wakhe ukukwenza ngawo ngesidingi isikole sabo ukuba isikole sabo sasikwenzile ngiyathatha indawo yakhe uNkulunkulu bezamina ukuba ngikwenze futhi ngiyawudinga umoya wakhe ukuba izikole zamabandla zaziyithathile indawo namandla uJesu awanikezayo babezoyithatha eminyakeni edlula iMethodist iBaptist iKatolika iPresbyterian kodwa soze lakwenza Thatha umoya kaJesu Kristu futhi uzowela iJordani lawo onke amahlelo esemva kwalo konke okunye futhi ume wedwa noNkulunkulu ngakho wama naye eJordani Elisha ebheka phezulu lapho azi ndawo ndawo ngaphesheya lapho uNkulunkulu wayezohlangana naye futhi wakhumula ingubo yakhe futhi waqalaza ngasensizweni futhi washaya iJordani
And when he did the Jordan,
see, the Jordan
ain't so bad after all. There's something with you to open the way. Oh, when they hit the other side. Hooked to every bush.
Inkosi yamakhosi ayithumele umphelekezeli ukuba akhuphulele u-Elijah ekhaya. Kwase kuphele konke ku-Elijah. Wayesenakho sekwenele cishe iminyaka engamashumi ayisishiyagalombili nento yokuqophisana nalabo bantu ezansi lapho, futhi kade edlula ekulambeni nasemibangweni nakho konke okunye. Wayeselungele ukuya ekhaya. Futhi wakalaza ku-Elisha. No-Elisha wayefuna ukubona umbono. Oh, wayekade enakho konke ufunda emuva lapho ngabe wamakhona babengafinyeleli indawo. UNkulunkulu wayezomqeqesha ngendlela okungeyakhe. Ngakho ngenkathi ebheka lapho aya wabheka zonke lezo zihlahlana kuhakwe ngapho lezi zinqola zomlilo namahasha omlilo, wamenzela ukuthize u-Elisha. Wabona umbono.
Yes, brother.
Yebo mfowethu, futhi lapho uNkulunkulu esemthathe umkhuphula u-Elijah, wabuya esenokuphindwe kabili komoya wakhe. Wayeseyilungeleke imvuselelo ngaleso sikhathi. Qaphelani indoda yaleso sikhathi ikade ingumfana ongumlimi nje ngaphambilini. UNkulunkulu wenze igama lakhe lingafi. Bonke abaprofeti abamabezungezile bemqaphele bakhothama ezinyaweni zakhe ngoba wayenamandla kaNkulunkulu phezu kwakhe. Kuza ihora lapho uNkulunkulu ezakwenza izwe likhothame ezinyaweni zabesilisa besifazane obhukude wedlula wase ewela iJordani, futhi wehlukanisa lezo zinto qobo lwabo ezintweni zezo. Mfowethu notatewethu lo busuku, noma yini eniyenzayo, noma yini eliyicabangayo, welani iJordani noNkulunkulu. Qhubekani niwele futhi nehlukanise nishiye izwe ngemuva. Vumelani uNkulunkulu aniqeqeshele inkonzo yakhe uqobo.
Siphila
osukwini olungaphambi kwale mvuselelo, kodwa uNkulunkulu uyacwaninga ezama ukuthola izinhliziyo. Bukani wathola indoda egama linguPawulu, oh umFarisi ozishoyo, kodwa wadingeka ukuthi amsebenze kanjalo ngaphambi kokuba akwazi ukuba umfundi. Bukani ukuthi wenzeni kwehle njalo eminyakeni emadodeni. Wayewathatha bese pampa akhiphe kuwo isayense yabo yezenkolo. NoPawulu kwathi nje angabona umbono akenyukelanga eJerusalema kuGamaliyeli, umfundisi odumileyo omkhulu kunabo bonke kwa-Israyeli ayekade efundiswe nguye, akazange abuyele emuva kuye ukuba abuze kuye. Ngani akazange aye ngisho laseJerusalema iminyaka elishumi nane kamuva? Wayewathatha eGibhithe emhlanganweni womkhuleko. Lapho uNkulunkulu wamvumela ukuba abhale izincwadi eziningi zeTestamente Elisha. Yabo, uNkulunkulu udinga amadoda. Wayenomuntu othile ayefuna abhale leyo Testamente, ngakho wavele wakhetha uPawulu, futhi wavele nje wayikhipha yonke isayense yakhe ezenkolo kuye. NoPawulu wathi wakukhohlwa konke ake akwazi ukuze afunde uKristu. UNkulunkulu namhlanje uzama ukuthulula lonke izwe liphume kithi, futhi asenze sizithulule konke kuphume kithi, futhi sibe ngabesilisa nabesifazane abangesabi abathanda uNkulunkulu nabazohlala noNkulunkulu, futhi banqamule emgqeni owehlukanisayo iJordani ukuze asisebenzisele inkazimulo yakhe. Leli yihora engifuna nicabange kanzima. Futhi uma ningakaze niyiwele le ndawo, uma ningakaze nihlangane nalo muga lapho enisazo lokhu nisho ukuthi awu umama wami wayesonta esontweni elithize, lokho kulungile, lokho akuyithathi indawo yakho. Niyabo, uNkulunkulu ubiza abasilisa nabesifazane namhlanje ekhaleni lempi, akababizeli eGilgali kanjalo futhi akababizeli eJericho noma eBhethele. Bazophupha kodwa ubabizela ukuba bawele iJordani ukuza nikhiphele esikoleni samandla akhe uqobo, futhi anenze anibumbe. Bukani ukuthi wenzani khona lapha manje. Ehlisa umoya wendodana yakhe, wenza izibonakaliso nezimanga nezimangaliso izwe elingakaze lizibone eminyakeni eyizinkulungwane ezimbili edlule. Izwe lesayense lisibambile isithombe sawo, insika yomlilo, ingelosi yenkosi. Silenga eWashington DC kulo busuku ehholo lobuciko bezenkolo kungumuntu kuphela ongesiye owalomhlaba owake wafakazeleka ngokwesayensi ukuba athwetshulwe isithombe uveze obala izibonakaliso nezimanga zakhe ezifanayo. Kuyini na? kungukuwela iJordani. Uhambe noNkulunkulu yedwa. Ubeka esandweni sakhe uqobo sokucwebisa. Ube sesondweni elikhulu lombumbi omkhulu futhi umdedele akubumbe. Lo busuku sisesemkhulekweni. Siseza kuleyo ndawo zibeke wena khona ngaphezulu esondweni lakhe bese uthi Nkosi ngilapha. Ngibumbe ungenze ngibe njengawe uqobo ngesimilo noNkulunkulu uzokwenza. Inkani sisakhothamisa amakhanda ethu okomzuzwana nje kuba sibe nezwi lomkhuleko. Ngaphambi komkhuleko nje ngithanda ukubuza lo mbuzo kubantu ngaphakathi nangaphandle. Bangaki phakathi lapha ngobuqotho abangathanda ukuhamba noJesu behlele eJordani lobusuku futhi lapho bawelele ngaphesheya lapho niye lapho khona elingabona umbono futhi nibone ukuthi uNkulunkulu usho ukuthini ngempela. Ningaziphakamisa izandla zenu. Unkulunkulu anibusise, bukani nje ngikagele kukhona izandla ezingamakhulu amabili endlini eziphakeme. Nehlele eJordani ningehleli ekholeji. Elisha wedlula ngqonga kulokho. Bathi ake usale lapha wathi angifuni lokho kwenziwe ngumuntu. Soze kwakucima lokho koma umuntu omele uNkulunkulu. Akukho lwazi lwekholeji, akukho ziqu zobuciko noma okunjalo akusoze kucime lokho koma uze ukuba usuphuze kulowo mthombo wokuphila. Mina niphakamise izandla zenu. Kulegani nami manje.
Dear God, in this few minutes,
uNkulunkulu othandekayo, kulo imizuzu embalwa wenkonzo wabesilisa nabesifazane, bebezungeze izindonga abafana namantombazane nangaphandle benike emafasteleni.
But yet there's something in them that you've caught there.
Kodwa nokho ikhona into ekubo ukuthi ukubambile ukunaka kwabo. Kume njalo bebezosuka bahambe bebengeke bame lapho kanjalo. Nkosi uNkulunkulu ngoba yazi ukuthi nje bayizidalo ezingabantu. Uthi sifundile ephepheni lapho oyedwa wababe yizimeya zakithi ezihloniphekile walalela isekela mongameli likhuluma wathathwa.
Another at a ball game the other night, a noted man.
Omunye emdlalweni webhola ngobunye ubusuku. Indoda eyaziwayo yahamba ngokushesha lemphefumulo yabo indawo ndawo kulobusuku. Unkulunkulu leyo kuyoba indlela yethu ngelinye ilanga.
Maybe not in the same manner, but we must.
Sawumbe kungabi ngendlela efanayo kodwa sifanele sihambe.
And let men come.
Namadoda mawaqonde azi ukuthi ukuba ngowesonto nje akusikhona lokho okudingayo. Ufuna amadoda agcwaliswe ngomoya, azalwe, aqoshwe. Ashiswe ngaphakathi ngomoya ongcwele, ashiswe ngensimbi yokubekwa uphawu, amadoda ewele umugqa, amadoda abizwe nguNkulunkulu.
Futhi
sikholwa ukuthi uzothumela imvuselelo uBilly Graham nabanye abaningi abayikhulekelayo. Lapho ungathola amadoda azophuma azimele, asuke esikoleni sawo sesayense yezenkolo. Asube ezindleleni zawo zokuzishwa wona. Amadoda angesabi. Amadoda anesimilo nawe. Ekukholwayo ikuthathe ezwini lakho. Unkulunkulu sengathi abaningi babo. Bangama babe khona manje. Abazonikela ngakho konke abanakho enkosini uJesu. Kuthi bakuthengisele izwe konke. Baqhubeke bedlule eGilgali. Indawo yokuvuma. Nezitalo zamaKristu. Baqhubeka bedlule isikole sabaprofethi abahleze emuva lapho nesayense yabo yezenkolo. Baqhubekela eJordani embonweni ovulekile lapho bazokwazi khona ukuwela bathole ukuthi uNkulunkulu ophilayo usaphila. Amuva sithole umprofethi ekalaza amacala onke ngakuye futhi kwakukhona lezo zingelosi zomlilo ezifanayo nezinqola ezansi eDothani ngelinye ilanga. Asekhona lapho kulo busuku Nkosi. Biza besilisa bakho, biza besifazane bakho, abafana bakho, amantombazane akho Nkosi.
Speak peace to their hearts and let them cross over.
Loma ukuthula ezinhlizweni zabo futhi bavumele bawelele ngaphesheya ngale yakwezinto zezwe ngokuba sikucela egameni lika Jesu nangenxa yakhe. Amen. Kona ukuxolelela umzuzwana nje ngokukhulu ngempela ukuthula ekukhonzeni.
Yiba nendlela yakho Nkosi, yiba nendlela yakho. Ngengame ngisekhona ngithonyeke uqobo. Ngibumbe ungenze ngokwentando yakho ngisalindile. Ngazinikela ngathula. Sonke kanye kanye manje ngendlela yokukhonza.
Now dedicate yourself to that song. Bow that song to God.
Ukuthula manje ekukhonzeni manje ningaqalazi bhekani kuNkulunkulu nje. Ikholo ukuthi kuzoba kuhle ngempela. Ngiyakuthanda ukukhonza na. Mlayezo usuphelile manje. Asikhonze nje umzuzu namakhanda ethu ekhotheme. Ele uculo futhi kushone ngenhliziyo yenu. Sisiphe lokhu sengathi wonke umuntu kusukela kulabo bantwana abancane kuya kwesilisa noyisifazane omdala kunabo bonke ebukhoneni bobuNkulunkulu.
May the Holy Spirit just now operate on their faith and take away all of
sengathi umoya ongcwele njengamanje ungasebenza okholweni lwabo futhi ususe konke ukungabaza konke ukwehluleka okuncane futhi sengathi bangabunjwa ngokwentando yakho.
While they're on your great molding wheel,
bese sondweni lokubumba elikhulu lakho, sibeka imphefumulo yethu ekuzinikeleni iphinda ibunjwa.
Granted, O God, in the name of Jesus.
Sipe khona, O Nkulunkulu, egameni lika Jesu indodana yakho. Amen. Ngiyakuthanda nje lokhu, anikuthandi nina na?
Just quietly feeling the Holy Spirit.
Ngokuthula nje nizwa umoya ongcwele.
Oh,
emva komlayezo ongapholishekile bese ke kuba yilobo bumnandi bukamoya ongcwele ufika ngezwi. Ngizothula ivesi lalokho noma ngilizame.
It's dripping with blood. Yes, it's dripping with blood. This Holy Ghost gospel, it's dripping with blood, the blood of disciples who died for the truth. This Holy Ghost gospel is dripping with blood. The first one to die for this Holy Ghost plan was John the Baptist, but he died like a man. Then came the Lord Jesus. They crucified him. He preached that the Spirit would save man from sin. There was Peter and Paul and John the Divine. They gave up their lives so this gospel could shine. They mingle their blood like the prophets of old, so the true word of God would honest be told. Then they stoned Stephen. He preached against sin. He made them so angry, they dashed his head in. But he died in the Spirit. He gave up the ghost and went to join the others, that life-giving host. The souls under the altar are crying, how long for the Lord to punish all that's done wrong? But there's going to be more who'll give their life's blood for this Holy Ghost gospel and its crimson flood. It's dripping with blood. Yes, it's dripping with blood. This Holy Ghost gospel, it's dripping with blood, the blood of disciples who died for the truth. This Holy Ghost gospel is dripping with blood.
Babayinina amadoda uNkulunkulu awaqeqeshayo futhi awabiza. Angake akwenze kanjani uNkulunkulu ukuba asebenzise igwala ukuba afake izwi lakhe kulo na? Lishaywa uvalo. Ngaleso sizathu bengazi lutho ngalo. Amadoda angashaywa uvalo uNkulunkulu awasokileyo ngomoya ongcwele uNkulunkulu uphila ngaphakathi. Ingavele nje masinya iphawule ngegazi layo njengokungathi cha ubufakazi bayo ngegazi layo ayinandaba. NguKristu emphilayo. Ngokuba kimina ukuphila kunguKristu nokufa kwenzuzo, ileyo ndlela akuzwa ngayo. Amen. Manje sekuyisikhathi somgqomkhuleko, futhi ngumugqa womkhuleko osheshe waqala nje sekuthi ayibe amashumi amabili emva kwelesi shiyagalombili. Kodwa sifuna ukukhulekela abantu, futhi nifuna nina manje lokhu konke ushumayela ebesingakwenza bekungeke kwaqhathaniseka nanelilodwa izwi elikhulunyiwe elivela kuNkulunkulu uqobo lwakhe. Manje uqala umuntu omkhuleko okungukuthi sithembise ukukhulekela bonke lokho sizokwenza uNkulunkulu ethanda. Thina ubusuku ngabunye sinikezele amakhadi okukhulekelwa futhi sithi kulokhu ukuthi ubusuku ngabunye sibize iqembu lapho kuba bahlukaniswe ngokubona okufihlakele. Kodwa abantu ngaleso sikhathi abanye babo bahambe ngalobo busuku, sibe nomhlangano omkhulu nomoya wehle nabantu bahambe futhi ngobusuku obulandelayo sidingeke ukuba sinikezele amanye. Uthi uma ngingaphosisi angibuki yena uFanny Wilson Emmy emuva laphaya. Ngiyakhumbula ngithatha lowo wesifazane cishe ishumi nesikhombisa, kungaphezu kwalokho cishe amashumi amabili, 1932, efa ene-TB nodokotela waleli dolobha wayesemdelile futhi wayenomopho izingubo nakho konke kwaze kwabekwa kumanzi igazi. Myeni wakhe nendodakazi bafika bangithola ngokunyukusa, ngaphumela lapho ngabiza phezu kwakhe igama lenkosi uJesu. Ngifisha izinsukwini ezimbalwa kamuva ngesikhathi sebusika esibandayo ngambhaphathiza egameni lenkosi uJesu emfuleni futhi uza ehla ngomgwaqo engemuva ethrakini yezinkomo endala emanzi te.
Usaphila nakulobu busuku ngoba uKristu wakwenza.
Ngiyaqala ukumbona sekuyiminyaka eminingi. Ngikalaza ngaphezu kwezethameli ngikubona uNkulunkulu usaphila kunjalo. Futhi wathi ngoba ngiphila mina nani ningaphila. Mani ngithanda ukuthi nje ukubeka kini ukuthi lokhu kuyini ngoba uma ngingakwenzi khona ke ngingathe nihambe bese nithi awu angikuqondi lokho.
Now my contentions is this.
Manje imibango yami yilokhu ukuthi uJesu Kristu uhlala enguye izolo namuhla naphakade.
Now if he is
manje
the same,
uma efana ufanele afane kuzo zonke izimiso ofanayo emandleni ofanayo ngempi ofanayo ezintweni zonke ayeyizo uthi ngenkathi esemhlabeni lapha kwakukhona amaGreki ngesinye isikhathi afika ayesethi banumzane sithanda ukubona uJesu uthi ngikholwa ukuthi leso isifiso sawo wonke wesilisa nowesifazane owake wezwa ngoJesu ufuna ukumbona.
And if he isn't the same, then we cannot
uthi uma engafani khona ke singeke sambone kodwa uma efana singambona kungenjalo washo into eliphutha.
Yet a little while and the world won't see me no more, yet ye shall see me.
Kusei sikhashana nezwe lingabe lisangibona kepha nina niyongibona ngokuba ngi isabizona somuntu ngiyakuba nani ngibekini kuze kube sekupheleni kwezikhathi zonyaka. Wasake uJesu ethembisa ukuba sebandleni lakhe enza izinto ezifanayo azenza ngaleyo nkathi kuze kuphele izikhathi zonyaka. Manje wathi kuseyisikhashana izwe lingabe lisambona. Awu manje ke singambona kanjani na? Kuzofanele sibone umoya wakhe uma ekithi. Nalowo moya uzofanele wenze ufanayo nakwenzayo ngaleyo nkathi. Kungenjalo ungebe ngumoya ofanayo. Mina ngingumvini, nina ningamagatsha. Uthi uma sithela uma igatsha lisemvinini, igatsha liyothela uhlobo lwesithelo oluvezwa ngumvini kuso. Awu umvini wokuqala uyavela igatsha lokuqala eliphuma emvinini kwakuyigatsha lamaPentecostal. Imibono amandla ukuphilisa ubhaphathizo kwamongcwele izibonakaliso ezinkulu nezimangaliso. Igatsha lilandelayo liyofanele libe luhlobo olufanayo lwegatsha. Wese njalo kuze kuyofa egileni kuyofanele kufane ilokhu uJesu akushoyo. Manje ke sibone ukuthi ube yini izolo. Uma singathola ukuthi ube yini izolo, manje ngithatha indlela enqamulelayo ngenxa yesikhathi ngizonikeza cishe imizuzu emihlanu yeziyalelo. Uthi uma singabona ukuthi ube yini izolo, khona ke singabona ukuthi uyini namuhla futhi uyoba yikho phakade. Ngabe lokho kwenele ngempela na? Manje ngenkathi esela emhlabeni wafika njengomesiya wabhaphathizwa nguJohane umbhaphathizi wayengakenzi imisebenzi nokho uthi wangena enkonzweni yakhe yasekuqaleni. Wayethunyelwe kubani na? AbaJuda. Manje siyaqonda ukuthi kukhona izizwe ezintathu kuphela zabantu emhlabeni okungukuthi iJuda wezizwe nomSamariya okungabantu bakaHamu, uShemi noJafete, iJuda wezizwe neSamariya. Niyakhumbula na uPetru wababiza enezethuthulelo kuwo umbuso ngosuku lwePentecoste kubaJuda? Ndukani lo nalo ababhathizwe egameni likaJesu Kristu. UPhilipu wehla washumayela kumaSamariya. Wonke akholwa aphenduka futhi ayekade ebhaphathizwe egameni likaJesu Kristu kuphela. Umoya ongcwele wayengakehleli kuwo. UPetru wayenezethuthulelo. Wehla wasebeka izandla phezu kwawo asemukela umoya ongcwele. Kwase kuthi ke uKoneliyu owezizwe wayenombono ukuthi wayezothuma alande indoda ethiwa uPetru, uSimoni Petru, owayehlala endlini yendoda eyayingumshuki. Kuthi lapho uPetru ekhuphukela lapho, kwathi uPetru esakhuluma lawa mazwi, umoya ongcwele wehlela phezu kwabo. Wayesethi uPetru, khona yini umuntu ongala namanzi na? Laba bemukele umoya ongcwele njengoba nathi sawuthola ekuqaleni. Lonke igatsha livela ngokufanayo nje nebo. Manje ngenkathi uJesu ehlangana manje akezanga kwabezizwe. Angaki okwaziyo lokho na? Uyabenqabela abafundi bakhe kuba baye kunoma yibaphi abezizwe. Angaki okwaziyo lokho na? Ningahambi ngendlela yabezizwe kodwa yanini kakhulu ezimbini ezilahlekileyo zakwa-israyeli ekuhambeni kwenu shumayelani nithi umbuso wezulu ususondele ezimbini ezilahlekileyo zakwa-israyeli manje ubani owayembhekile ukuba afike ngalolo suku na akusibo abezizwe sasingabahedeni abengisi usaxon sasingamaroma sikhonza ilanga nokunjalo sasingabheke mesiya kodwa abajuda namasamariya lalimbhekile manje wazimemezela kanjani qobo lwakhe kulabo bantu owayembhekile na sibuyele emuva manje kujohane ongcwele isahluko sokuqala futhi kumzuzwana manje futhi ilalelisisane ijuda lokuqala elake lalethwa kuye ngenkathi ufilipi noma u-andreya waphenduka wase ehamba wafumana umfowabo usimoni petru walethe usimoni phambi kwajesu nojesu wamtshela ukuthi wayengubani igama lakhe nokuthi elikayise lalingubani bangaki okwaziyo lokho na ucabanga ukuthi lokho kwenzani kuleyo ndoda eyayizothi kamuva ibe nezihluthulelo kuwo umbuso esandleni sayo na yilokho akufakaza qobo lwakhe ukuthi uyikho umesiya masinya kwasufilipu waphenduka wasehamba wafumana unathaniyeli lokho kungamamayela ngamashumi amathathu kuzungeza izintaba uthi ukhuphukela endlini futhi sengiyamuzwa ethi o nkosikazi nathanayeli uphi unathaniyeli na o uphumile uye ehlathini leminqumo aphuma wagijimeka lapho ngokukhulu ukushesha nathanayeli ukuphi na futhi wamthola engaphansi komuthi unathanayeli wayekhuleka futhi walinda waze waqeda ukukhuleka futhi wathi hhayi ukuthi sawubona nathanayeli kunjani ukudla okusanhlamvu na o wayenomlayezo inaleyo ndlela-ke indoda ehlangane nojesu ayinasikhathi sobula wathi woze ubone ukuthi ubani esimfumene ujesu wasenazaretha indodana kajosefa uthi manje sengiyambona unathanayeli ethuntutha izingubo zakhe kade esemkhulekweni uthi manje filiphu bengikwazi uyindoda elungileyo nendoda eqoda manje kungase kuvele okuhle enazaretha na awu niyazi uma umesiya ubezofika ubezofikela ejerusalema ngebandla yilokho abantu abakucabangayo namhlanje nabo ubezofika ngokuthi edlule ejerusalema ukayafasa akazange akumemezele emhlanganweni wokugcina ngakho akukho noyedwa owosiyazi bezenkolo owakumemezela ngakho bengikwazi uyindoda eqoda ngabe ube wangenwa amadlingozi na oka woze uzozizwela wathi kungase okuhle nika impendulo ezedlula zonke enganikezwa noma yimuphi umuntu wathi woza uzozibonela manje endleleni ngokuzungeza sengiyamuzwa unathanayeli ethi noma ufilipu ethi kunathanayeli yazi ukuthini yamkhumbula lo mdobo omdala ezathi laphaya ungakwazanga ngisho ukusayina leyo risithi ngenkathi umnika lokho wathenga lezo zinhlanzi kuye na yebo ngikholwa ukuthi igama lakhe kwakungusimoni yebo yilo lelo ngamletha ngelinye ilanga enhla phambi kwalowo mesiya futhi wathi angambona nje wathi igama lakho ngusimoni igama likayihlo ngujona uthi ngi akungimangalisanga kodwa uma ufika phambi kwakhe ube ngeke utshele yini ukuthi ubungubani wathi ah manje awume kancane hhayi mina ngakho ngosuku olulandelayo bafika nojesu wayesemgqeni wabakhulekelwayo njengokwejwayelekile ekhulekela abagulayo futhi lapho sekwazi uyakhuphuka waphuma wangena ezethamelini ujesu wabheka phezulu futhi wambona ufilipu eza ekho indoda yenyuka edlula esikhaleni sezihlalo waseyibuka wayesethi bheka u-israyeli uqobo okungekho nkohliso kuye lokho kuyimfundiso eyinqaba na lowo kwakungujesu izolo lowo ngujesu namuhla uma efana naleyo ndoda yama engiyambona unathanayeli ufilipu emgqukuluza ethi ngithenike kuwe wathi rabi okusho ukuthi mfundisi noma singakubiza sithini namhlanje niyazi ngempela igama elikahle lesihebheru lisho ukuthi mfundisi wathi rabi wake wangibona nini na wazi kanjani noma yini into ngami na angikaze ngikubone empilweni yami wazi kanjani ukuthi ngingumisraeli na wazi kanjani ukuthi ngilungile futhi ngiqotho futhi ngineqiniso na awukwazi ukungibona empilweni yakho ungazi kanjani na wathi ungakabizi ongufilipu uphansi komuthi ngakubona umamayela ngamashumi amathathu ngokuzungeza intaba ngayizolo mehlo mani manje wathini na wathi rabi uyindodana kankulunkulu uyinkosi ka-israyeli uma abajuda bakuqonda lokho manje ake nime lelo kwakulijuda elikhethiweyo bangaki okholelwayo ekukhethweni na Oh, baningi abantu abangasoze bakwemukele. Ngiyabona na iBhayibheli lasho njalo. Kodwa leyo ndoda yayinomoya kaNkulunkulu kuyo futhi yakuvuma yathi Rabi, uyindodana kaNkulunkulu, uyinkosi ka-Israyeli. Kodwa nakho kwakumi osiyazi bezenkolo bangalolo suku, abaphristi nabafundisi abakhulu bemlalele futhi niyazi ukuthi bathini na? Bathi ungumbhuli, unomoya kaBhelizebhuli phezu kwakhe. UJesu abazange bakukhulume kuzwakale kakhulu qhabo qhabo.
But Jesus turned and
looked at him. UJesu waphenduka wese babheka wathi, ningangibiza ngalokho futhi nizedlulele nakho. Kodwa kuyofika isikhathi ukuthi umoya ongcwele ufike ngaso. Futhi uma nikhuluma izwi elilodwa elimelene naye enza into efanayo, akusoze kwathethelelwa kuleli izwe noma ezweni elizayo. Ngakho manje ke sibhekene nani na? Lowo kwakungabajuda. AbaJuda beqiniso ngempela nabaqotho bamkholo ukuthi ungumesiya. Abafundisi nosiyazi bezenkolo babeyini na inzalo yenyoka njengoba sesike sedlula kukho. Wathi ningabakayihle uDeven nokho babehlakaniphile bekhaliphile amadoda angcwele. Babenganyakazisi nothi bengcwele. Babengaphuli sabatha, babengadli izinyama. Babengamadoda angcwele kodwa behluleka ukubona. Yabo babekade beqeqeshwe ngumuntu. UNkulunkulu amadoda akhe angapholishekile kunjalo amadoda abizwe nguNkulunkulu. Wase kuthi ngelinye ilanga wase yilokho abajuda abacabanga yileyo ndlela enza ukuba aziwe ngayo kubajuda. Bangaki owaziyo ukuthi lowo ngumbhalo na? Kulungile. Manje uma enza ukuba aziwe kubajuda lowo kwakunguJesu izolo nabajuda. Manje nina nathi amaSamariya wayebheke yena ukuba afike. Yebo ayembhekile. Kodwa hayi abezizwe amaSamariya nje. Futhi ngenkathi eqala ukuhlangana namaSamariya wayenesidingo sokuhamba ngeSamariya futhi wama wasethuma abafundi bakhe ukuba bayofuna ukudla cishe ngeleshumi nambili nqo. Wahlala phansi emthonjeni. Kuphuma owesifazane waqala manje siyamazi kuleli izwi ukuthi ungowesifazane onegama elibi sekamgwaqo niyazi isifebe. Futhi ngakho uyaphuma wase eqala ukwehlisela ibhakede emthonjeni ukuba akhe amanzi futhi weze iphimbo lithi sifazane ngiphuzise. Wasekalaza futhi nakho kuhlezi ijude elibudala buphakathi kwendima yempilo. Wayenamashumi amathathu nento kuphela kodwa iBhayibheli lathi wayebukeka enamashumi amahlanu. Bathi ngumuntu ongakabi phezu kweminyaka engamashumi amahlanu budala futhi uthi usuke wambona u-Abrahama na? Wathi angabikho u-Abrahama ngikhona. Yabo kufanele ukuthi wayethi kubukeka semdala ngenxa yomsebenzi wakhe, umzimba wakhe ubuntu. Futhi waqalaza wayazi ukuthi wayelijuda. Wathi Nkosi akusilo isiko lenu baJuda ukuba nicele amaSamariya izinto ezinjalo. Asidlelani. Walisifazane ngoba buwazi ukuthi ngubani obukhuluma naye ubuzocela kimi ngekuphuzisa. Futhi bengizokulethela ngikunike amanzi ungezi lapha uzokukha. Wayenza yena exhumana nomoya wakhe niyabo. Kaphelani uzozimemezela yena uqobo kumaSamariya manje. Wayesethi ngani uthi kukhulekwe eJerusalema sithi kule ntaba. Wathi sikhathi siyeze sesikhona manje lapho ningasayi kukhuleka kuNkulunkulu kule ntaba noma eJerusalema, kepha ngomoya nangeqiniso ubaba ufuna abanjalo. Wayenza yena ebamba umoya wakhe. Futhi emva kwesikhashane setholile ukuthi inkathazo yakhe yayikuphi, bangake owaziyo ukuthi inkathazo yakhe yayiyina. Wayekade namadoda amahlanu futhi wayehlala neyesithupha. Ngakho wathi sifazane, hamba ulande indoda yakho uze lapha. Wathi anginandoda. Wathi kunjalo, ubuna nayisihlanu le ohlala nayo kalokhu ayisiyo eyakho. Wama wambuka. Manje ngasho ngukuthi ungubhelizebhuli Nkosi, ungumbhuli. Wayazi kakhulu ngoNkulunkulu kunengxenye yabashumayeli baseJeffersonville. Kunjalo, eyisifebe. Wathi Nkosi, ngiyabona ukuthi ungumprofethi wena. Kaphelani umprofethi, futhi uma lelo gama uzolihlehlisela emumva uzolithola. Umprofethi uMose akhuluma ngaye ukuthi wayezofika niyabo. Inkosi uNkulunkulu wenu iyakunivusela umprofethi onjengami. Wathi ngiyabona ukuthi ungumprofethi wena. Wayazi ukuthi wayengakwazi lokho ngenye indlela, wayengeke akwazi. Wathi ngiyabona ukuthi ungumprofethi wena. Manje lalelani lapha thina maSamariya, hayi abajuda manje. AmaSamariya siyazi nxa uMesiya efika uyositshela lezi zinto. Ngiyabona ukuthi sobuluni lwesibonakaliso ababelubhekile isibonakaliso sika Mesiya. Nga uMesiya efika, uyositshela lezi zinto, kepha wena ungubani na?
He said, I'm he that speaks.
Wathi ngenguye okhuluma nawe.
Wayesewisa
imbiza yakhe yamanzi wagijimela emzini wayesethi uzani nibone umuntu ongitshele izinto engizenzileyo ungebe nguye uMesiya lona na? Uma leso kwakuyisibonakaliso sikaMesiya ngaleso sikhathi kuzofanele kube yisibonakaliso sikaMesiya namhlanje. Uma manje khumbulani kwakungakaze nakanye leso simangaliso sike senziwe phambi kokwezizwe kwakunqatshelwa. Ngani na? Abezizwe babe neminyaka ezinkulungwane ezimbili zobusonto. Kodwa manje ukuphela kwesimiselo sezikhathi zabezizwe sekulapha ngeRashiya amakhomanisi anebhomu ekhombe ngakini ngqo ukusiqeda futhi.
Don't worry.
Ngiyakhathazeki siyeza.
IBhayibheli
lasho njalo. Siyoba lapha negama lakho libhalwe kuso. Futhi liyoba nguphawuda ngesikhathi somzuzwana owodwa isizwe sonke. Siyoba ngesiqothulwa nya. Qaphelani nguNkulunkulu lowo owenza lokho. Yazi angamakhosi amakhulu akhulekile ayisigejane sabahedeni kodwa akazange yini uNkulunkulu avuse izizwe ezingabahedeni kuqondisa u-Israyeli ezinsukweni ezedlulayona? IBhayibheli liyasho ukuthi iRashiya nobukhomanisi busebenze ezandleni zikaNkulunkulu ngqo ukuqeda ngokoqobo umhlaba wabantu kodwa ngaphambi kokuba lokho kwenzeke kufika uhlwitho luthathe ibandla liye ekhaya ngaphambi kokuba lokho kwenzeke. Uthi uma lokho sekusondele kakhulu lusondele kangakanani uhlwitho na lusondele ukwedlula lokho? Ngakho niyabona ukuthi kungani ngishumayela ngendlela engenza ngayo, kungani ngizabalaza kanzima kakhulu ngakho konke engingakwenza. Ngenkathi uNkulunkulu esenza konke angakwenza ukucisha lokho kubakhethwa ukudonsa ngikhiphe inzalo yesifazane ukuze inzalo yenyoka ikwazi ukuthatha isijezisi. Lokho kunjalo impela yilokho athembisa ukukwenza. Manje uma uJesu azimemezela yena uqobo phambi komJuda naphambi komSamaria ngalezo zibonakaliso futhi ezosiyeka sihambe ngaphandle kokumemezela isibonakaliso esifanayo kithi ungongalungile. Uma nje esiyekela sedlule ngokuthi siyiMethodist, siyiBaptist, siyiKatolika, siyiPresbyterian, qhaba umnumzane. Usidedela sedlule nesayense yezenkolo ebandayo uzofanele afike nezibonakaliso ezimanga njengoba nje enza endaweni yokuqala uma enguyena izolo namuhla naphakade. Sesifikile kulolu suku. Lapha manje. KungeBhayibheli ngobufakazi ngomoya ngesayense konke kuyafakaza ukuthi kulapha. Ongi, fise sengathi ngabe nginamandla okufuqa lokho kungene kubantu kubabonisa khona.
Ninabantu
lapha eJeffersonville ngabantu bakithi. Ngikhuliswe kanye nani futhi ngiyanithanda. Ningangicabanga ukuthi ngiwuhlanya? Ngicabanga ukuthi lezi zibikezelo ziyizo na? Bukani emuva kuzamculo ka-37 ninabantu ngenkathi nihleka khona lapha ebandleni futhi ngathi kuzoba khona amafidi angamashumi amabili nambili ngaphezu komgwaqo uSpring izinyanga eziyisithupha ngaphambi kokuba kwenzeke. Akani ngitshele kanye noma yiphi into eyake yashiwo isho kanje inkosi eyayingelona iqiniso ngempela. Akani ngitshele into eyodwa ake ayisho akukaze kuyiqiniso.
Manje kusalokhu kuyiqiniso
futhi kuyohlala njalo kuyiqiniso. Manje sikwazi ukuletha ngikagele kukhona abantu abayikhulu noma abangaphezulu lapha abazokhulekelwa. Asikwazi ukubaletha bonke kanye kanye. Sizoletha labo esingathi sikwazi ukubaletha ngesikhathi bese ke silokhu sibaletha size sibangenise bonke lapha. Manje ngizoqala phakathi ngiyakholwa bekungesiye uBilly Paul lapha na? Ngabe usemuva phakathi lapho na mteleni aphume eze lapha ngifuna ukubona ukuthi yini uma enikezela. Unikezela liphi ikhadi lokukhulekelwa na? OQ, Q, Q. Ikhadi lokukhulekelwa uQ. Beka ekhadini lakho lino Q lisukela kwelokuqala kuya ekhulwini. Kulungile, asikwazi kubakhuphula bonke kanye kanye kodwa singaletha abancane njengesikhathi siye sibakhuphulele bonke lapho. Sifuna beze ngamunye ngamunye baze bakhulekelwe bonke. Manje bukani, ngifuna wonke umuntu ongaphakathi nangaphandle ukuba acabange ngalokhu nokuvalwa kwalomhlangano. Nginikela leli bandla kumfundisi umfowethu Neville. Nginikela kuye naye kuNkulunkulu. Umfowethu Neville lapha ngizonimema nonke nibuye. Umfowethu Neville uyisosha eliqhawe. uyingcebo yangempela kaKristu umshumayeli owayengowamamethodist ngiyakholwa esitudeni sase-Asbury futhi uqeqeshwe kuzo zonke izazi zesayensi yezenkolo ekholeji lesayensi yezenkolo enolwazi lwalokho abakufundisayo kodwa ngelinye ilanga ufike endaweni lapho azi khona ukuthi wayezofanele abe nento ethize ehlukile futhi wawela umugqa ungumfundisi lapha indoda egcwaliswe ngumoya umshumayeli wangempela usiyazi wesayensi yezenkolo wangempela futhi ngiyanicela bantu baleli dolobha nakulo mphakathi uma ningenabandla futhi nifuna ukuzwa ivangeli langempela uzani nizozwa umfowethu Neville umele into efanayo nengiyenzayo ngoqobo isosha eliyiqhawe ngempela thina sonke lapha siyamthanda umfowethu Neville usebe nathi lapha isikhathi eside futhi siyamthanda manje uma uJesu Kristu ngomoya ezobuyela lapha kulo busuku futhi enze izinto ezifanayo nazenzayo ngenkathi elapha emhlabeni ejudeni nakumsamariya uzokwenza into efanayo kinini abezizwe bangaki kini abazothi ngizomkholwa ngenhliziyo yami yonke futhi ngikwemukele khona lapha na ukukhathalele ukuthi usonta kuliphi ibandla lokho aku wena uthi ufuna ngiyeke ukuya ebandleni lamamethodist na cha umnumzane ibaptist na cha umnumzane yana noma aphi lapho ofuna ukuya khona ngoba uNkulunkulu unabantwana kuwo onke lawo mabandla impela unabo nani mhlawumbe ningabanye babo uthi ngikuthanda ngokufanayo njenganoma ubuyilunga ledabanakele lika Branham akwenzi nechashaze lilodwa lomehluko kimi ngiyakwazi lokho ngenkonzo yami ndawo zonke ngikholwa ukuthi uNkulunkulu yabathanda abantwana bakhe akunandaba ukuthi baphethe yiphi inhlobo yophawu kuyilokho oyikho enhliziyweni yakho kodwa nje sinimemela enhlanganyelweni nemukelekile ukuza
anyone knows and you people Jeffersonville
banga akilapha eJeffersonville owaziyo lokho ukuthi kuyiqiniso na phakamisani izandla zenu owaziyo konke lapha manje banga akilapha eJeffersonville owaziyo lokho ukuthi kuyiqiniso na phakamisani izandla zenu owaziyo konke lapha manje manje ke nina abantu bangaphandle kwedolobha niyabona ukuthi ngichaza ukuthi nina bangaki abangaphandle kwedolobha osele waba semihlanganeni yami futhi abone ukuthi kwenzeka nje impela ngayo indlela elayishoyo na phakamisani izandla zenu kubantu baseJeffersonville niyabo iBhayibheli lathi ngemilomo yofakazi ababili nabathathu amazwi onke mawaqiniswe kube khona umhlaba wonke jikelele manje ke silinde kukuphi na sinawo yonke into ezandleni zethu mqonge nkosi uJesu isinike konke ngesihle manje sizoqala umugqa omkhuleko futhi uma uJesu Kristu ezokwenza kulobusuku manje bangaki kini abaziyo ngesithombe senkosi uJesu lokho kukhanya na nonke niyazi ngaso ngempela ise-Washington DC thathathwa indoda ewedlula onke u-Edgar Hoover asake waba nawo onyakeni ombalwa odlule uGeorge J. Lacy ngencwadi yeminyatheliso yeminwe sinakho ukusayina kwakhe khona impela ephepheni lokho okwangempela wathi wake wacabanga ukuthi kwakuyindlula mqondo ngangifunda umqondo wabantu wathi kodwa mnumzane Branham iso lomshini walowo mshini wokuthwebula izithombe ungeke uyithathe indlula mqondo wathi ukukhanya kwashaya ingilazi eqoqa ukukhanya kuhambise ngamselemunye futhi sinakho konke kubhalwe ephepheni uphuma nesithombe ukukhanya kwashaya ingilazi eqoqa ukukhanya kuhambise ngamselemunye bangaki osaphila ngenkathi kuqala ukubonakala phambi kwesintu ezansi lapha emfuleni ngenkathi ngibabhaphathiza lawo makhulu ezansi lapho ngalolo suku na endleni phakamisa isandla sakho ukukhona izandla ezintathu noma ezine abasaphila kusukela eminyakeni edlule ezansi lapha emfuleni ngenkathi kwehlela phansi nomlayezo wenkosi wafika kusafana nje ngabe kwenza khona nje okwakusho lapho na ukuthi inkonzo engiyobe ngiyishumayela yayizoqala imvuselelo umhlaba wonke ngaphambi nje kokufika kwesibili kukaKristu kubani ukuthi kwenzeni niyabo nakho kuphuma lapho u-Oral Roberts nabo bonke laba abanye nabo nasemhlabeni wonke jikelele kuye khona zonke izizwe bonke abantu zonke izilwimi imelile imvuselelo iyasha izinkonzo ezinkulu zokuphilisa nabo manje lungelani ngaphakathi ngaphandle noma ngabe nikuphi yemukelani uKristu nizokwenza kulobusuku na
to the Lord Jesus.
Manje kusukela emva kwalokho ngizinikele enkosini uJesu ukuze ngikwazi ukuzinikela kumoya ukuba kuphela ngimenze mkhulu uJesu Christ. Kungabi mina kodwa uJesu Christ ukuze laba bantu abantu bami abangane bami abangaphakathi nabangaphandle kwedolobha bazi ukuthi ivangeli engilishumayelile liliqiniso ngoqobo noChrist ulapha ukuliqinisekisa ukuthi liliqiniso ngezwi lakhe nomoya wakhe. Sizofanele sibabize njengamunye ngesikhathi ukuze sibe ne sizoqala ngenombolo yokuqala uQ oyinombolo yokuqala. Ubani onaye na uma ungakwazi kusukuma manje abadala bazokuthwala. Sifuna ukunithola nonke uQ oyinombolo yokuqala.
Brother Hickerson,
Mfowethu Hickerson, Billy Paul noma awulinde uDoc uzomsiza lapha u
Q number one, would you raise up your hand?
Q oyinombolo yokuqala, ungasiphakamisa isandla sakho noma ubani onaye. Uneqiniso ukuthi bekungu Q lona noma awo ngiyaxolisa. Kulungile, kuphuka ngqo. Ngikhombise ukuthi kanjani ngesikhala sezihlalo lapho uQ oyinombolo yokuqala. Kulungile.
Inombolo
yesibili, phakamisa isandla sakho ngiyacela. Kulungile, inenekazi lihlezi emuva le phakathi lapha. Kulungile, inenekazi woza yenza indlela yakho khona ngapha. Uma nonke nizolidedela abafana lapho bazokusiza abangenisi nabanjalo.
Q number 3,
phakamisa isandla sakho. Inombolo yesithathu, ungasiphakamisa isandla sakho noma ubani ono Q oyinombolo yesithathu.
See if this lady going here, if she has the card.
Buka uma kuyileli nenekazi elihamba lapha uma linalo ikhadi awunalo na? Ungeke ukwenze lokho qhabo, ufanele ulibambe bese ulalela iziyalo. Sizoyithola ingane noma kunjani. Niyabo, uza nje uma inombolo yakho ibizwa. Ingane ingeza uma sekubizwa. Niyabo, kulungile. Inombolo yokuqala esibili, ubani one inombolo yesithathu na phakamisa isandla sakho. Inombolo yesithathu, inombolo yesine. Manje lokho kuthandeka kakhulu ngawe dadewethu noma bekungubani lowo lelo nenekazi ebelifuna ukwenza lokho. Niyabo, kodwa niyabo uma inombolo yabo ibizwa bazoza nje. Uma bengabizwa siyabathola noma kunjani. Niyabo, sinifuna nibe sendaweni yenu nje ukuze nibe nendawo yenu futhi. Niyabo, niyabo. Kulungile, inombolo yesithathu, inombolo yesine, inombolo yesihlanu. uQ oyinombolo yesihlanu, phakamisa esakho emuva le intombi.
Number 6,
inombolo yesithupha. Kulungile, insizwa. Inombolo yesikhombisa, indoda khona lapha. Inombolo yesishiyagalombili. Sifanele sikwenze lokhu. Niyabo, ungeke ukwenze uvele nje uxove konke uzothi wonke umuntu ufuna ukukhulekela. Ake nginikhombise okuthize uma nifuna ukubona ukuthi kungani sibamise umuga. Wonke umuntu lapha uthanda ukukhuphuka akhulekelwe. Niphakamise izandla zenu wonke umuntu, akunandaba ukuthi ungubani. Ake nibheke laphaya, ubani ozoza kuqala na. Niyabo, kuzofanele kube khona umuntu. Ubili wehlela lapha, thathela amakhadi futhi awaxube onke phambi kwenu bese enika noma ubani ikhadi yokukhulekelwa olifunayo elilodwa. Ungasho uthole elesihlanu, elesithupha futhi ngezinye izikhathi sicela kwenye indawo futhi akwenze imehluko ukuthi bese kuthi-ke labo abalapha ya ezethamelini bathole ukuphiliswa ngempela ngaphambi kwalaba abasemsamo ngesinye isikhathi. Bangaki okwaziyo lokho bobabili izihambi na? Awu, impela akuhlangene nalo. Inombolo yesithupha, lowo uyeza na? Inombolo yesikhombisa, inombolo yesishiyagalombili. Ubani onekhadi lokukhulekelwa lesishiyagalombili na? Sevele utholile na? Inombolo yesishiyagalolunye, isishiyagalombili, inombolo yesishiyagalombili. Ifuna ulithole manje, mhlawumbe ngumuntu ongaphandle. Uma bengaphandle othize akaphakamise isandla sabo noma okuthize umuntu ongaphandle ongakwazanga ukungena. Inombolo yesishiyagalombili, Mfowethu Collins, ukhona umuntu ongemuva lapho ikhadi lokukhulekelwa eliyinombolo yesishiyagalombili ozama ukungena na? Kulungile, ikhadi lokukhulekelwa eliyinombolo yesishiyagalombili. Kulungile, inombolo yesishiyagalolunye. Ikhadi lokukhulekelwa lesishiyagalolunye, phakamisa isandla sakho. Mhlawumbe baphumile abakwazi ukungena. Uma bengena nibafake emqeni. Inombolo yeshumi, phakamisa isandla sakho. Indoda esemuva le ngemuva, woza mnumzane, ngiyajabula ukukubona ubizwa. Ubumi ngemuva laphaya, izitho zibanjwa inkwantshu. Inombolo yeshumi, inombolo yeshumi nanye, phakamisa isandla sakho noma ubani onekhadi Q eliyinombolo yeshumi nanye. Kulungele, ishumi nanye, ishumi nambili, uQ oyinombolo yeshumi nambili. Kulungile, ishumi nambili, Shumnantatu, Pamisa Sanda Sako, Jane, Gatella, Uguzen Gibon, Rikat, Kulaga, Lale, Shumnantatu, Uku, Shumnantatu,
14,
Ishuminane,
14,
Ishuminane,
15,
Ishuminatanu.
How many cards you give out, Billy?
Mangagi, Amakati, Oanegazayo, Pili, Ikuluna, Ishumnantatu, Shumnane, Neshumnantanu, Altolagali.
Prayer card 13, 14, and 15.
Utini, iloko geniabo, nigezela amakati kulokugusa na bantu ababuyanga mshaumbe niabo. Kulungele astale kuloko gnane kanjani, senichi anibe ileveli na muka wenu la po manje na. Kulungele, manje ubani one shumi na ntani, shumi na stupa, shumi na skombesa, shumi na shakarumbili, shumi na shakarulunye, na mashumu habili, go kiu na. Amashumabini nani, manje lungelani nje, goti kungapela nje loku, sisi no muka otu elida hapa manje. Sizobege sisi za gubo ngo, seche njalo ngongo muka, besege, sikuma singene makatini, asele oche ilapo, esi shie kona, bese seche njalo, sisi siyo puma, ekineni kwao. Manje kwenye pani ngempela imizu zwana embalo. Manje nifisa sengati ngabe besi nendi ukshala. Nikese ngati ngalo wekukona indela, ebe ngingenza ngayo loko gotwa asinayo. Gotwa manje ngifenito ni timpela, manje kusenga pambu kusikache kwa manje, imizu ze ishu mingne kushaye elesishi ya kalulunye.
The service will be out another half hour.
Nkonzo hizo puma e inganye hora, ngako loku ngukuvalwa kwen nkonzo. Kuti ngako manje toni pani ngempela, tulani ngempela, ningayaluzi. Kutibanga adipagati lapa onge nali katlo kulegele lepa noko ufuna ii ukukulegele na pagamisa isanda sako. Au, basezi ndaweni zonke nje. Manje, uma onge nali katlo kulegele ngefuna ukuniga umunye umpalo. Yesi iskati nkosetu, yaiwela iyo vusa engani tombazane efile engagafi. Ndetagazi kazakeu. Na wesifaza ni wate tizweni yake, ngea mkolo kuti ungu mtu ondwele, ngea mkolo kuti ungu mesia. Kuti waegate eno mwopo iminyaka iminingi, kuti wa shuma esitukwini, wasa etinta ingubo yake. Ugeni ifundi ndaba na, notesu wa mawati ubani ungi tinti leo na. Na petu wa mkuza wati aubonga abaya kutinta, futi hini uti ubani ungi tinti leo na. Wati ngipelele amanda, ukina ahambile gini. Nyabona kutikwenzani gini na? Umbono, ngipelele amanda, ukina kuhambile gini. Kuti watalaza, peziwezi, zetameli, waze wa mtola owesifazani. Waecha wa ufala, waecha wa mkuti, waenze into eliputa. Goto wa mbuga futi wa mchela ngomopo wako wa eseti, ugukolo wako kukusindisile. Hanga hagi owazi ukuti lelo ikeni sona. Maja gini inazifundiso ze paipeli, ngabi paipeli liyashu kuti, uti Yesu Kristi kona manje, umpristi umkulu wetu, unuguze lana nukutakataka betu na, banga hagi owazi oloko na. Au, uma engu mpristi umkulu manje unuguzwe lana mtakataka betu, ubeza kwenza kanjani, uma engu ye izolo na muta na pagate na. Ubeza kwenza nendela efanayo enza ngayo ngali unkati kunjalo na. Au, manje gana umzimba wenyama manje ngoba, ungagweso kudlasi kankulu nkulu. Gotwa unemizimba yetu asebenza ngayo futhi umoya wake usebenza ngati njengoba ati kwa kunjalo. Ngiya kuba nani, ngibe gini, imisebenze ngeenza umina, nani niya kuba njalo. Umningi kunalo niya kuwenza, eminingi ngokuba amina ngiya kubaba. Ubezo mainda wenitu niyabo, kotwa ubezo sikuwa ngomoe. Manje nina enilapa ya eze tamelini, tegani ngapa nji, futu nje ningangi buri mina nje ngomfuwe itupranem. Kanini nje nkosi Yesu umumpristu omkulu, futu ugulendu, futu nifuna ugutinta ngubutakataka bami. Ngikutshela ukuthi ngiyagula futhi wena uqinise nami futhi udedele umfowethu Branham nje engathi uyajika ngomoya wakho futhi angitshele njengoba wena watshela lowo wesifazane lokho kuzokucazulula. Ngiphosele inselele ukukholwa kwenu egameni lenkosi ukuba nikwenze lokho. Manje nibone ukuthi kulungile noma cha. Telani kuNkulunkulu lokho futhi nibone uma kuphuma ngayo leyo ndlela nje. Manje nje hloniphani ngempela. Manje seningaziletha iziguli zenu noma bekuyile ndoda na kulungile. Into yokuqala emgqeni lengxenye yomugqa ikhona inqwaba yabantu phakathi lapha sizama ukudedisa abantu abantu baseJeffersonville nje sidedele abantu bangaphandle kwedolobha bacindezelela ukungena ngoba kulolu hlobo lomugqa ukuba abantu ubengowalapha khona lapha eJeffersonville bebezothi ngani umfowethu Branham uyabazi lawo bantu impela kuyilokho. Kodwa kusobala bakaze babe se-Afrika naseNdiya nase-Asia nase-Europe nasemhlabeni wonke jikelele kwezinye izindawo. Kodwa ngikwazi lokho ngikholwa ukuthi bonke laba bantu kulomugqa lapha manje kubuya kimi sengathi bayizihambi kimi. Nonke nizihambi kimi naphakamisani izandla zenu nje uma niyizo kulungile kuhle lokho. Angaki lapho ezethameleni abayizihambi kimi noma enaziyo ukuthi angazi ukuthi yini engalungile kini na noma ubani nje akunandaba ukuthi ubani. Mpela nazi nyabo. Kodwa yena uyazi. Manje angisho ukuthi uzokwazi kodwa uma ezokwazi khona ke lokho kumenza abe khona khona lapha. Manje le ndoda lapha ngiyakholwa iphamise isandla sayo ukuthi yona nami besizihambi umunye komunye. Sizihambi angikaze ngiyibone indoda empilweni yami. Ke ayizange ngiyibone empilweni yayo kuze kwaba imanje nje. Singena endlini futhi sabonana manje ungokokuqala kithi. Manje nazi isithombe siphelele sikaPhilip ehamba elanda uNathanayeli noNathanayeli efika phambi kukaJesu. Manje kusikho ukuthi inguNathanayeli noma mina nginguJesu. Manje ningakucabangi lokho. Kodwa kuyiminyaka kamuva ngesethembiso esenziwa ngaleso sikhathi. Uthi nanka amadoda amabili angakaze abonane empilweni njengalawo madoda amabili ayenjalo ngaleso sikhathi. Uthi uma uJesu ehlale efana ingawunikela umoya wayo ekukholweni futhi nami nginganikela umoya wami ekukholweni kuKristu lesiphiwo sobuNkulunkulu sikamoya ongcwele futhi ungenza isimangaliso esifanayo. Kunjalo na? Futhi kungokungesikho okwasemhlabeni. Uthi nesimangaliso na? Awu, ngingakwazi kanjani uma ngingakaze ngiyibone na? Nazi izandla zami azikaze sibonane ngaphambili thina simi lapha okokuqala. Nkulunkulu uyayazi mina angiyazi. Manje khumbulani ngikhulekeleni manje ngezenye izikhathi kulezi isikhathi umoya oyagcoba futhi ubukwenza kakhulu manje kuze kube uhlobo lwe awu ngifuna nje nihlale nithule. Ngihloniphe ngempela qaphelani yibani semkhulekweni. Manje ngifuna wena nje mnumzane ngingakwazi kodwa ulapha ngasizathu sithize engingasazi. Kodwa noma ngabe siyini nenkosu Jesu izongitshela ukuthi ufunani kuyo ngaphandle kokuthi ngitshelwe nguwe lokho kuzomenza nje abe yilokho engithe wayeyikho onguye izolo namuhla naphakade. Ukholwa lokho na? Kulungile yakukholwa lo. Uthi manje izethameli ziyakukholwa lokho. Nenkosi ithe iyokwenza eBhayibhelini layo. Manje nakho la engitholakala khona noma ngikhuluma iqiniso ngeBhayibheli likaNkulunkulu noma iBhayibheli lethembise into elingeke lime emva kwayo noma ngingumzenzisi okunye kwakho niyabo kunjalo. Buka ukuthi wena uzibeka kuphi? Ngikwenze lokho phambi kwabaningi izinkulungwane eziningi zabantu abagxeki nabo bonke. Kodwa ngiyazi ukuthi uyethembisa futhi uyasigcina isethembiso sakhe. Ngiyakubona kuqala khona lapha manje. Ngibona abantu bekuzungezile emisamo nasemhlanganweni ongaphandle. Asikaze sibe namuntu osizungezile niyabo. Kukhona abantu abagulayo lapha kuthi masinya kungaqala nje uyakwazi ukukuzwa. Ngumoya ongcwele hlonipha ngempela manje. Hlonipha nje manje njengoba singakhuluma.
Yes sir.
Yebo mnumzane inkosi uJesu izithanda sobabili ngokuba singamadoda amabili eyawafelayo. Ngokuqala kwethu kubonana uma udinga uNkulunkulu uyakwazi ukunika leso sidingo ngoba wethembisa ukuthi uyokwenza. Kodwa manje indoda uma iqotho enhliziyweni yayo iyezwa ukuthi kukhona okwenzekayo, ayikwazi ngempela ukucabanga ukuthi kuyini nje. Kodwa leyo ngelosi oyibona esithombeni ilokhu iza isondela futhi isondela endodeni futhi iyafiphala kimi. Nendoda iphethwe inhliziyo futhi inesifo sikashukela. Kunjalo lowo usho kanje umoya. Uma lokho kunjalo phakamisa isandla sakho. Manje uma ngingakaze ngikubone ngingazi kanjani noma yini ngawe na? Ngenye indlela, indlela efanayo azingayo lapho kunjalo na? Ngabe izethameli ziyakukhona lokho na? Manje ingani nje singathathi isikhathi sethu kancanyana nje ukuze ubone ukuthi bekungesiyo nje into engukugagela. Asithathe enye into futhi nje sibone ukuthi umoya ongcwele uzosembulela yini enye into.
Let's just talk to the man standing there. Just
ake nje sikhulume nendoda emi lapho umzuzu nje. Mhlawumbe ikhona enye into empilweni yayo. Mhlawumbe kukhona enye into engalungile kuyo. Angazi. Angazi ngempela ukuthi ngitheni. Ngizodingeka ngikubone kwisiqophamazi lapha ngoba niyabo ngumbono. Niyabona ukuthi ibikuphi. Yebo, sengiyakubona manje kuyinto emelana negazi layo ushukela. Yebo, yisifo sikashukela. Inesifo sikashukela esibangwa ushukela futhi usukhule wabanga isifo senhliziyo osekubangele inhliziyo enokwehluleka kwemizwa. Sekuyisikhathi inalokho futhi ayisiyo eyakuleli dolobha kodwa ingeyase Indiana endaweni eduze kwendawo ebizwa njengeBorden. Ngibona iBorden, ungowaseBorden lowo isho kanje inkosi. Futhi kukhona okungalungile empilweni yakho. Nansi enye into, ngibona owesifazane eqhamuka lapha embonweni. Ngoba wena usengumkakho futhi udinga ukuphiliswa okuthize. Futhi uphethwe uhlobo oluthize lokukhwehlela. Unesifuba somoya. Unaso. Futhi unokuthile okungalungile empilweni yakho obuzama ukukwenza. Ngokukholwa uyiPentecostal ngoba wena ngikubona emhlanganweni wePentecostal lapho abamemeza khona beshaya ihlombe. Futhi uzama ukubeka phansi uyabhema yilokho ozama ukukuyeka ukubhema osikiliti. Kunjalo impela ungu isho kanje inkosi. Lelo iqiniso akusilo na impela yilo. Uyabo? Uyakholwa ukuthi ulapha manje ukhona na? Usukulungele ukwemukela ukuphiliswa kwakho na? Asikhothamisa amakhanda ethu. Nkosi uNkulunkulu owavusa uJesu Kristu okhona manje. Endoda Nkosi elapha ngenxa yezibusiso zikaNkulunkulu ukuba ziphumule phezu kwayo, sikhulekela ukuthi uyinike isifiso senhliziyo yayo egameni likaJesu Kristu. Amen. Buyela ekhaya lakho ukuthole njengoba ukholiwe nje yileyo ndlela okuzoba ngayo. uNkulunkulu akubusise. Ngiyakholwa na? uNkulunkulu somandla owabhalela iBhayibheli, umoya wakhe ukhona, uyazi ukuthi angikaze ngiyibone indoda empilweni yami ngokwazi kwaze kwaba yiwo lo mzuzu. Kodwa ngazi into eyodwa, umoya ongcwele ukhona lapha. Angazi ukuthi uzokwenzani, kodwa ngiyazi ukuthi ulapha. Ngiyininikazi na kulungile.
Are we strangers to each other?
Izihambi komunye nomunye na? Wangibona emihlanganweni kodwa angikwazi kunjalo. Kulungile. Manje ke ulapha ngenhloso ethize. Manje owesifazane angahle abe lapha, angahle ukuba ungumKristu, angahle ukuba akasuye. Angahle ukuba ungumgceki. Uma enguye qaphelani nje ukuthi kwenzekani niyabo. Futhi angazi ukuthi uze ngani. Mama wami uhlezi lapha ndawo endlini owesifazane osemdala. Ucabanga ukuthi bengingazama ukuyilimaza leyo nto bandla? Ucabanga ukuthi bengingeza kuye njengomkhohlisi? Impela bengingeke. Bengingaxoka ukuvele nje ngisuke emsamo ngiye ekhaya. Sengikushumayela imlayezo. Kodwa lokho akusikho kodwa ukuhamba nomlayezo. UKristu nguyizolo namuhla naphakade.
Don't care what the world says about it, we got to stand for it.
Ngikatshela ukuthi izwe lithini ngakho sifanele sikumele noma kunjani uNkulunkulu wathi kwenze. Ngingakwazi kuthi kusobala uhlezi emhlanganweni mhlawumbe lapho kukhona khona amakhulu ngamakhulu abantu ngeke ngaba nendlela yokukwazi. Kodwa nazi isithombe manje sikaJohane ongcwele wesine, owesilisa nowesifazane bebonana kokuqala, inkosi yethu nowesifazane waseSamariya bebonana futhi. Manje bakhuluma baxhumana nomoya wakhe wazi ukuthi yini eyayingalungile kuye, futhi wamtshela futhi wamqonda ukuthi ungumesiya. Ungakwenza okufanayo na? Ungakwenza. Izethameli zizokwenza into efanayo wonke wesifazane khona lapho na? Sengathi uNkulunkulu angakupha.
Yes. The woman is suffering.
Yebo, owesifazane uphethwe yisimo semizwa.
She's had that for a long time.
Sekuyisikhathi eside enakho lokho, iminyaka eminingi eyedlula. Ngisambona namanje eseyintombi, kodwa leyo akusiyo into enkulu afuna ngiyikhulekele. Isifo sokuqaqamba kwamalungu omzimba esesimkhubazile. Yilokho ofuna ngikukhulekele.
How do you believe?
Manje akhola na?
Let's talk to her a little more.
Ake sikhulume naye kakhudlwana.
May the Holy Ghost grant this.
Sengathi umoya ongcwele ungakupha lokhu.
The woman is actually of a
owesifazane empeleni ngokwenyuka ungowa kwelinye izwe.
Her name's Hansen.
Igama lakhe ngoHansen, iqiniso lelo.
Norwegian.
Wase Norway noma eSweden okukodwa.
You're not from this city.
Awusuye owakuleli dolobha.
You're from a place called
ungowa sendaweni ebizwa ngeCanton. Futhi lelo yizwe elikhulu lapho okukhona inqwaba kakolo, futhi yiMinnesota. Ngwalapho-ke iqiniso lelo. Manje buyela ekhaya usuphilisiwe. UJesu Kristu uyakuphilisa. Utshela abantu ukuthi izinto zini ezinhle iNkosi ekwenzele zona. Ngiyethemba ukuthi siyizihambi omunye komunye. Angikwazi cha Nkosikazi, kodwa iNkosi iyakwazi. Lapha ngenhloso ethize angazi, kodwa uma inkosi uJesu izongembulela ukuthi uzokwenzani lapha, uzokwazi noma kuyiqiniso yini lokho. Uma ngiza lapha ngase ngithi uyakhula sifazane, impela ubumi emgceni womkhuleko, lokho kukhombisa ukuhlola kwakho, kukhombisa ukuthi unokuthize okungalungile esibindini. Kuthe bekuyisifo sokuvuvuka kwesibindi kunjalo.
Just talk to her a minute.
Ukukhuluma naye umzuzu nje. Nje uyakholwa ukuthi inkosi uJesu wakhuluma noyisifazane emthonjeni unguJesu ofanayo namhlanje na? Uyakholwa.
I've seen that I have a fine spirit.
Unawo, ubonakala unomoya omuhle.
You're not from here.
Awusuye owalapha. Uvela eMpumalanga, eOhio. Kunjalo, eDayton, eOhio, ukuba uze lapha. Kunjalo. Ngibona ukhulekela omunye umuntu lo ngumfana uphethwe inhliziyo, unezilonda futhi nohlobo lomfana onokugula kwemizwa kunjalo, futhi ukhulekela umphefumulo wakhe ngoba akasindisiwe. Lo ngu isho kanje inkosi, iqiniso lelo akusilo na? Usuphilisiwe, buyela emuva, mtshele ame isibindi uJesu Kristu. Ngingakwazi nenekazi, ngingakwazi, uNkulunkulu uyakwazi. Uma uNkulunkulu ezongitshela ukuthi yini inkathazo yakho, uyangikholwa ukuthi ngingeke uyakhe na? Nje ngiqinisekisa yena. Ngiyabo engifuna ukukwenza ngokuthola laba bantu okhuphukela emgqeni womkhuleko kuba babone ukuthi ulapha. Kukhona okwenzeke emhlanganweni. Kukhona besifazane ababili abemi lapho, bobabili befake izibuko.
Somebody touched him with the feeling of their infirmity.
Ukhona umthintileyo ngokuzwelana nobuthakathaka babo.
I could just see the woman what your ear trouble. It's gone now.
Sengathi nje ngiyambona wesifazane yini ukhathazwa indlebe yakho, sekuhambile manje. Bukani ninikazi ukuthi libukeka kanjani lifana naleli. Abemi lapho ngiwabonile, kodwa elinye belenza lokhu futhi bekungekho lutho kuleli. Isizathu sakho singukuthi lona wesifazane umele omunye umuntu kunjalo. nalowo wesifazane ungumakhelwane wakho futhi unesifo sokuqaqamba kwamalungu omzimba futhi umele yena futhi ngiyakubona umkhulekela ngoba kasindisiwe futhi uyamkhulekela leyo yinto yobuphawe beka lelo duku phezu kwakhe onalo esandleni sakho ngicela angangabazi nokuthi anikele impilo yakhe kuKristu nesifo sokuqaqamba kwamalungu omzimba sizomyeka Kalela izinyembezi dadewethu na.
You believe God? You believe me to be his servant?
Uyakholwa uNkulunkulu na? Uyangikholwa ukuthi ngiyinceku yakhe na? Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angangitshela ukuthi ukhalelani izinyembezi nokuthi isifiso sakho yini na?
If you believe that, raise up your hand.
Uma ukholwa lokho phakamisa isandla sakho.
You believe that rupture will leave him?
Uyakholwa ukuthi leso sibhono sizomyeka na?
If you believe it, it'll go.
Praise God.
Just have faith. Just don't doubt.
Umozo ukholwa kuzohamba. Ngibona ukholwa nje, ungangabazi nje.
How do you do?
Sawubona, ngicagele sizihambi omunye komunye. Inkosi uJesu isazi sobabili.
You're a mighty young woman.
Uyintombi enamandla.
But you're not here. Kodwa
awuzizele wena lapha. Ubona ukhuphuka isibhedlela umbhede futhi lowo ngunyoko omkhulekelayo futhi usibekelwe ithunzi lokufa uphethwe inyongo amathumba futhi unomdlavuza futhi ithunzi elimnyama lomdlavuza thatha lelo duku okhayela kulo izinyembezi ulibeke phezu kwakhe bese ubiza igama lenkosi futhi ungangabazi
if you won't doubt God will bring her out of there.
Uma ungeke ungabazi uNkulunkulu uzomkhipha lapho amphilise. Ungangabazi manje, hamba egameni lenkosi futhi ukholwe.
Are you convinced that Christ lives?
Amen. Hallelujah. Blessed be the name of
the Lord. Nenelisekile ukuthi uKristu uyaphila na? Ukukhona okukhona oh ngowesifazane ohlezi emuva impela emva kwalapho kuleso sihlalo uphethwe izinhlungu zekhanda futhi kade ekhuleka enkosini lapho ezama ukunakekela lo mntwana ikuzwile dadewethu phelile konke manje mana ngezinyawo zakho nje ukuba unike uNkulunkulu udumo ngakho nenekazi nika uNkulunkulu udumo nje ngakho
niyabo
uthinteni na
She never touched
me.
But she touched that high priest.
Kodwa uthintele umpriesti omkhulu.
Angimazi
wesifazane angaze ngimbone empilweni yami. Kodwa uNkulunkulu umphilise ngazo leso sikhathi nje. Ngabe lokho kumenza uJesu abe nguye izolo namuhla naphakade na?
Sure it does.
Impela kuyamenza.
If thou canst believe, all things are possible to them
Uma ukholwa. Konke kungenzeka kwabakholwayo.
Ushaya
ezethameleni ukhona okhulekayo. Niyabo kuya ngokuthi amandla makhulu ngapi lapho okukhona umoya. Ngingalandela futhi kuphela ngisho njengoba esho angazi. Ngowesifazane faka izibuko zakhe ekukhaleni izinyembezi isizathu ekade senza ukuba akhale izinyembezi yingoba umoya uphezu kwakhe nanko.
That intestinal trouble that you've been suffering with?
Leyonkathazo esemathunjeni okade uphethwe yiyo. Ngibona ukukholwa izokuyeka futhi ingaphinde ibuye.
I don't know the woman. I've never seen her. She never touched me.
Angimazi esifazane angaze ngimbone akazange athinte mina. Uthinte umpriest omkhulu.
If thou canst believe.
Uma ukholwa Ushaya umunye wesifazane ngifuna noma ubani ofunayo abuye lapha bukani wesifazane khale izinyembezi bukani umunye wesifazane ehlezi wejwayelekile bukani umunye wesifazane eduze kwakhe khale izinyembezi lephethwe inhliziyo inelekazi elincane lihlezi khona lapho ungibuka ngawakho yebo kunjalo uphethwe inhliziyo iyaphethe nase kuhambile kuwe ukuthola kwakho kushaya umlilo onoNkulunkulu futhi uthinte yena
Oh this is wonderful
Oh lokhu kuyamangalisa.
Hallelujah.
Nalibona leliyane nikaze lihlezi khona lapho ligobise ikhanda lalo likhuleka na owesifazane osempunga uzihambe kimi ehlezi lapho yebo ngiphenduke nambuka uphethwe inyongo ngathi ekhuleka ukuba uNkulunkulu ayisuse kuye futhi ubukhuleka ngaleso sikhathi inkosi akangibize kunjalo uma lokho kunjalo phakamisa isandla sakho ngiwazi kanjani umkhuleko wakho na sisukile kuwe ukhola kwakho kukuphilisile hamba uye ekhaya uphile uyakholwa na uma ukholwa konke kungenzeka kodwa ufanele ukholwe
still moves in that district that's sitting in there
kuzahamba kuleso sigodi salo ohlezi phakathi lapho khona lapha owesibili kusuka ekugcineni isifo senhliziyo iBP uma uzokhola ngenhliziyo yakho yonke dadewethu sesiphelile yamkhola uNkulunkulu umthathe ezini lakhe na lungile phakamisa isandla sakho yilokho obukhulekela nkosi akabize mina olandelayo nginalesi sifo senhliziyo iBP ngisihambi kuwe uma lokho kunjalo vayizelisa isandla sakho lungile sesihambile kuwe hamba uye ekhaya uphile ngiyabona ukuthi kuyini na ukukholwa futhi uma ningahle nikukholwe niyakholwa na niyabona abantu abakhona lapha akukho makhathi ukukhulekelwa nalutho senikulungele ukukholwa na ngabe yileyo ndlela inkosi ujesu eyenza ngayo ngenkathi ilapha emhlabeni na lapha yilena indoda ezayo na kulungile nazi ukuthi lokho kwenzani kini nonke kwithabernakeli kaBrenham manje bukani lapha esihlokweni sesandla yabo niyazi angibi njalo kuyini na moya wenkosi uyagcoba abantu abaningi abaqonde ukuthi ugcobo lusho ukuthini bacabanga ukuthi kusho ukumemeza lokho ukuthokoza amandla afika ngasizotha niyabo lokho ukuthokoza wenkosi lawa amandla enkosi philisa amenza aphile bukani ukuthi wenze entombazaneni encane ihlezi ngobunye ubusuku ikhubazeke konke empuputheni kwabanye kuya ezindaweni zonke sawubona mnumzane ngithemba ukuthi sizihambe omunye komunye asazani angikwazi nawe awungazi uma lokho kunjalo phakamisa isandla sakho kulungele ukuhlangana kwethu kokuqala hlonipha manje nazi indoda futhi yona nami isencane impela kunami nezandla zethu ziphakeme komunye nomunye phambi kaNkulunkulu ukuthi lokhu kuhlangana kwethu kokuqala ujesu uyayazi indoda
And there must be something
futhi kufanele ukuthi kukhona okungalungile imi lapho angazi kodwa uma ngikhuluma iqiniso uNkulunkulu aliqinise ngofakazi abaningi ukuthi nginitshele iqiniso ukuthi ngemivimbo yakhe naphiliswa kuyinkathi edlule nifanele nithole lokho kukholwa okungapholishekile ukuba nikhwele ngaphezu kwalezi zinto bukani umdlavuza unyamalala lapha kulobu busuku manje qaphelani izifakazo nje zingena zivela kuwo lawo mathunzi amnyama okufa udokotela wakho othandekayo angazama konke abengakwenza ukusindisa impilo yakho kodwa uma uNkulunkulu esho noma yini kuyilokho-ke futhi bekungesimina angihlangene ngalutho nakho manje kukhona cishe abangamakhulu amabili lapha abazokhulekelwa ngifuna ukuphumula umzuzu nje manje sizobeke sesiqala nje ukukhulekela abantu sibakhuphule singabagijimisi ngomugqa kodwa sime lapha sibakhulekele ngifuna ukukhulekela wonke umuntu ofuna ukukhulekelwa kodwa kuzo zonke izethameli nalabo abasemsamo ngifuna iqonde ukuthi ujesu kristu ulapha nonke ngiyakuzwa lokho na wonke umuntu uyakuzwa lokho manje ukuze kugcine phakade emqondweni wenu le ndoda nami silapha nezandla zethu ziphakeme kuNkulunkulu ukuhlangana kwethu kokuqala uma ezokhuluma imfihlo yenhliziyo yayo njengoba enza nje kowesifazane emthonjeni noma kuFiliphu noma kusukela phansi noma yikuphi kusukela phansi enkonzweni yakhe uma ezokwenza lokho ngabe kuzoqinisa yini kini nonke ukuthi yiyo ngokoqobo inkosi uJesu na kuzoqinisa kuwe mnumzane na anginandlela anginamqondo wokuthi ngabe inkathazo yakho iyini ngazi noma ngabe uyisoni noma umkristu ngeke ngakutshela yena uyazi uNkulunkulu uyazi kodwa ngeke ngakutshela kodwa uma engitshela
but you are a Christian
kodwa ungumkristu
because as soon as your spirit catches the anointing
Boba uthi nje umoya wakho ungabamba ugcobo lwalo moya ophezulu kwami uyawemukela ngakho ngiyazi ungumkristu
and you're under a deep shadow
futhi uphathi kwethunzi elijulile
it's something wrong with the blood
kuyinto engalungile egazini
and you've been to doctors
futhi uke waya kodokotela
and they want to perform an operation
futhi bafuna ukukuhlinza futhi lokho kuhlinza ku ngiyabezwa no dokotela ababili bebuzana futhi bafuna ukukhipha isitho emzimbeni wakho esibizwa ngobende
that's right
kunjalo futhi awusuye kobe idolobha kodwa ungowase dolobheni elikhulu lapho okukhona isikole esikhulu sohlobo luthize lwenkolo yiWhitton
And your name is
Negama lakho ungukara Rhodes Rhodes into enjengokara Rhodes ulongele mnumzane uma uzokholwa ngenhliziyo yakho yonke ungabuyela ekhaya lakho noNkulunkulu uzokusindisa uyakukholwa na asikhuleke
Lord Jesus I now cast away this
Nkosi Jesu manje ngikhipha lobubi kumfo wethu futhi egameni lika Jesu Kristu sengathi angaphilela inkazimulo kaNkulunkulu amen uNkulunkulu akubusise mfowethu hamba ngendlela yakho ujabula bangaki okholwa manje ngenhliziyo yakho yonke na manje yilabo kuphela abazokhulekelwa na kulungile awukuphathwa kwakho iqolo kusuke kuwe ngenkathi uhlezi lapho ngakho ungahamba ngendlela yakho futhi ujabule uma ufuna futhi uqhubeke nje uthi ngiyabonga Nkosi elungileyo hamba udle ukudla kwakho kusihlwa ukuphathwa kwakho isisi kusukile kuwe ungena emgqeni ngakho ungahamba ube nendlela yakho futhi kholwa nje ngenhliziyo yakho yonke isifo sakho sokuqaqamba kwamalungu omzimba ngeke kukukhathaze uma uzokukholwa vele uqhubeke nje ujabula futhi udumise uNkulunkulu uma uthanda mfowethu kulungile kulungile niyakholwa ngenhliziyo yenu yonke na bangaka okholwa uNkulunkulu na manje ngizobe ngithi nje ukunyathela lapha umzuzwana nje